Blog Talk Radio.
Ndivogezwa ningabo kwanga ngo kongera kwagahindura ati nyibiganiro nange musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye.
Mama, I'm
kubasuhuza abakunzi ba radio itahuka kandi twizera ko muri hose irya no hino ku isi mumeze neza ko nyagasana akomeje kuba mu ruhande rwanyu muratwihanganira mu kanya twa dutangiranye utubazo twa tekinike ariko ndizera ko ubu byakemutse mushobora kuba muri kunyumva neza reka rero mbasuhuze mbifurije imigisha y'Imana aho muri hose irya no hino ku isi iyo rero akaba ari umunsi wo kuwa gatanu mumenyereye mu kiganiro igihe ni iki tukaba rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi gifite umutwe ugira uti dukomeje kumirwa n'akabanki kari gasigaye kaga arakirengeje da ubwo rero nituganira muraza kumva aho twakuye iki gitekerezo cyo guha ikiganiro cyacu umutwe ukoze muri ayo magambo ariko rero reka mu gihe nyitegereje ko abo tuza gufatanya ikiganiro bagira muri studio ubwo mbonereho no kubasaba kugira ngo bakande kuri rimwe reka mbagezeho ibyo turi buganire ku ngingo ya mbere turi burebe ikibazo cy'umutungo wose w'igihugu ushiriye mu mufuka w'umuntu umwe nk'uko rero mwese mwabyumvishe banki y'abaturage yabaye amizero ya rubanda igihe kinini nayo birangiye agatsiko kayigurishije bikaba ari ibintu birenze ukwemera kandi bibabaje turaza kugaruka ku mateka y'iyo banki ndetse n'amayeri yagiye akoreshwa kugira ngo bivanwe mu maboko ya ba nyirayo birangire nayo igurishijwe nk'uko n'indi mitungo myinshi y'abaturage y'abanyarwanda yagiye igurishwa mu buryo bw'amanyanga ku ngingo ya kabiri turi buze kureba amasomo dushobora gukura ku munyagitugu Hisenabre wahoze ayobora Chad kera akaba yararanzwe no gukoresha iyicarubozo rikomeye cyane yakoreye abaturage be akaba rero uyu mugabo nawe yaravuye mu isi y'abazima turaza kureba amasomo abanyafurika dukwiye kumukuraho cyane cyane ko nyine natwe dufite ikibazo cy'ingoma y'igitugu mu Rwanda undi nawe turi bunageho kajisho ni Omar El Bashir uyu nawe wategekesheje igitugu gihugu cya Sudani ubungubu akaba ari hafi kugezwa mu rukiko mpuzamahanga rw'Irahe mu Burundi kugira ngo akurikiranweho ibyaha byibasiye inyoko muntu yakoze hagati aho imitungo ye n'iyabo mu muryango we ikaba yarafatiriwe ibi nabyo turaza kureba amasomo twabikuramo ku ngingo ya gatatu turaza kureba itangazo ryasohowe n'umuvugizi wa Rusesabagina Hotel Rwanda Foundation witwa Kit Carf aho yasohoye itangazo ku birebana n'urubanza rwe hamwe n'ubuzima bwa Paul Rusesabagina avuga ko buri mu kaga ubwo rero turaza kugira icyo tubyunguranaho hanyuma nituza kubona akanya hakurya y'imipaka mu baturanyi turi buze kureba uburyo abo mu gatsiko bashaka gukoresha ibyago abaturanyi bagize by'igitero cyabaye Dar es Salaam ngira ngo mwese mwarabikurikiranye igitero cyahitanye abaturage n'abapolisi akaba rero hariho abashaka kugira ngo basobanure ko byari mu mugambi w'ibikorwa by'ubuheza nguni by'iterabwoba rya kiyisilamu, ngo bakaba rero babona nyine akarere gakwiye gufatanya kugira ngo karwanye imwe n'ibyo bikorwa. Ese koko ibi ngibi byaba ariko biri, ibyo nabyo turaza kubyungurana ibitekerezo. Ariko rero mbere yuko tuza kuganira kuri izi ngingo zose, turi buhere ku ngingo cyangwa se reka mvuge ikinyoma cyatangajwe na Leta y'u Rwanda bavuga ko Perezida Kagame yitabiriye inama ihuza ibihugu bikize ku isi izwi ku izina rya G20 cyangwa G20. Turaza kureba rero niba kuko iyo nama yarabaye, ese n'ibitarabaye byagenze bite, byatewe n'iki kugira ngo Abanyarwanda babeshywe ko Perezida Kagame ngo yagiye kubonana n'abayobozi b'ibihugu bikize cyane ku isi kandi atari ko byagenze. Turaza kureba uko icyo kibazo giteye, turebe n'ibyihishe inyuma y'urwo rugendo rwa Perezida Kagame. Ndagira ngo rero mu gihe tugitegereje ko abatumirwa banjye bagera muri studio, ndabona sinzi niba bagize ikibazo cya telefone, ndabona ntari kubabona. Mugenzi wanjye umwe wese akora ndabona yinjiye muri studio, reka muhe ijambo mu gihe nitegereje abandi. Ngira ni Patrick. Bwana Patrick, wariraye uraho, urakomeye?
Muraho neza, namwe murakomeye. Kadisha, umuranye umva neza?
Ndakumva neza, ndakomeye, kandi nawe nizere ko Nyagasani akiri mu ruhande rwawe.
Nanjye ndahumeze neza rwose. Ndagira ngo ngushimire rero, ngusuhuze kandi ngushimire kuba umaye aka kanya ko kugira ngo tuze kuganira kuri Radio Itahuka, tuganirize Abanyarwanda, tubakangurire mu by'ukuri kumenya neza cyangwa se guhagurukira gufata igihugu cyabo, guharanira uburenganzira bwabo. Nkaba nize yuko turaza kugira ikiganiro cyiza. Makoza Akisenti.
Urakoze cyane nawe kuba wahaye Radio Itahuka akanya kuri uyu mugoroba. Mugihe rero tugitegereje ko bagenzi bacu bagera muri studio nk'uko bimenyerewe hano kuri Radio Itahuka, ibyo dukora byose tubiherekeza isengesho. Ndagira ngo rero munyemerere duce bugufi tuvuge isengesho mbere yuko dutangira kuganira. Mureke duce bugufi. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru, ifunguro dutunga ubiduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumiyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amen. Duciye bugufi imbere yawe Nyagasani Mana, tugira ngo nk'abana bawe tugushimire ibyiza wadukoreye, buri wese ku giti cye na twese nk'abavandimwe b'Abanyarwanda. Nubwo twaciye muri byinshi kandi bikomeye muri imyaka isaga 30, twaciye mu makuba akomeye yashegeshe imibiri n'imitima ya benshi, ariko ntitwibagirwa ko n'umwana wawe Yesu ubwo yari muri iyi si nawe yagiriwe nabi n'abo yaje gucungura, ariko ntibyamubujije kwakira uwo mubabaro kugira ngo ageze ku byishimo intama zawe azikura mu maboko ya Sekibi washakaga ko ziba imbata z'ibyaha, maze aducunguza amaraso ye ku musaraba. Benshi muri twe twifuza gukora ibyiza, ariko ibibi by'amoko yose bikatubangamira. Impamvu Nyagasani kuri uyu mugoroba nifuza kugusaba mu izina ry'umwana wawe Yesu Kristu watubwiye ngo icyo tuzasaba mu izina rye tuzagihabwa. Maze Nyagasani nkwinginga ngira nti duha urukingo rudukize inzangano zose zikomoka ku moko yimakazwa n'abararikiye inyungu zabo bwite. Duhe urukingo rudukize abayobozi bakirira kandi bubakira mu kutubibamo inzangano, kudutandukanya no kutwica amanywa n'ijoro. Duhe urukingo rudukiza umuco mubi wacwe mu gihe abavandimwe bacu bagirirwa ibyamfura mbi n'abakabahaye ubutabera n'umutekano. Duha urukingo rudukize umuco mubi w'ikinyoma, ubwibone, ubwirasi n'ubusambanyi biri mu bayobozi kandi byangiza urubyiruko rw'ubu. Duhe kugira ngo abakeneye kumva ijwi ryawe mu magorwa barimo baribone muri twe. Duhe kugira ngo abibaza niba ugifite ibisubizo babibone muri twe duhe kuba itarare muri kira bose kandi bitanga icyizere kuri ejo hazaza ibyiza byose twifuriza igihugu cyacu ubihe umugisha kandi uduherekeze kandi uhe imitima yacu guca bugufi no kugutega amatwi byose mbisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen ngirye rero isengesho ryacu uryo mugoroba bakunzi ba radio itahuka nkabangira ngo rero dutangire ikiganiro cyacu bagenzi bacu ko bagenda badusanga muri studio tububakire mu gutangira rero ndagira ngo dutangirire ku kibazo cy'urugendo urugendo ruvugwa ko Perezida Kagame yagiyemo mu Budage i Berlin rwiswe inama y'abakuru b'ibihugu bikize cyane ku isi izwi ku izina rya G20 cyangwa G20 iyo nama rero yagombaga kubera mu Budage mu by'ukuri mu bigaragara twaganiriye n'abantu bari mu Budage twagerageje gushakisha amakuru hirya no hino iyo nama ikigaragara yiswe G20 na Leta ya Kigali ntabwo yabaye ahubwo habayeho kubonana cyangwa se inama yitwa Compact with Africa ya akaba ari inama ihuza Budage n'ibihugu bya Afurika yatangijwe na Chancellor w'Abadage Angela Merkel rero inama yabaye mu buryo bubiri butandukanye harimo abayikurikiye mu buryo bw'ikoranabuhanga hari n'abagiyeyo ariko akaba ari inama itaravuzwe cyane mu by'ukuri ku buryo benshi bavuga ko uyu Chancellor w'Abadage Angela Merkel urimo usoza manda ye ugiye uzarangizanya n'uyu mwaka kandi akaba atazongera kwiyamamaza nyuma y'imyaka myinshi yari amaze ayoboye Budage benshi bagasanga ari ahubwo nk'igikorwa yakoze kugira ngo asezere ku bayobozi bamwe na bamwe ba Afurika hanyuma rero uko byagaragaye ntabwo inama yigeze inyuzwa itangazwa mu binyamakuru bisanzwe bikomeye cyangwa ku mateleviziyo nk'uko dusanzwe tubizi nta muyobozi w'igihugu mu bihugu bikomeye bikize cyane ku isi wagiyeyo hagiyeyo abantu bake cyane ndagira ngo wenda tubasomere tujye gatoya mu ku ijambo ryavuzwe na n'uyu muyobozi w'igihugu cy'Ubudage mu Chancellor w'Abadage mu ijambo rye nta hantu bigaragara avugamo abayobozi basanzwe tuzi bayobora G20 tuvuge nka Perezida wa Amerika Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Minisitiri w'Intebe wa Canada cyangwa se n'abandi bakomeye b'ibihugu by'Iburayi bikomeye ahubwo mu ijambo rye avuga ko ashimira abitabiriye mu buryo bwa mu buryo bw'ikoranabuhanga akavuga agashimiramo na bamwe mu bayitabiriye baje kuyitabira ubwabo bahari mu buryo yavuze mu ijambo rye avugamo umuyobozi w'ikigo mpuzamahanga gishinzwe ubukungu IMF na ndetse n'abantu banki y'isi akashimira umuyobozi wa African Development Bank ashimira Perezida Ramaphosa wa Afurika y'Epfo hanyuma ashimira Perezida wa igihugu cya Egypt cyangwa se Misiri Perezida Abdel Fattah al-Sisi ari nawe wabaye wafashe ijambo bwa mbere muri iyo nama hanyuma mu bandi yashimiye harimo nka reka ndebe harimo nk'uwitwa Ursula von der Leyen na Charles Michel bayobora umuryango w'ubumwe bw'Iburayi harimo Mario Draghi harimo uwitwa Kristalina Georgieva wa banki y'isi harimo nyine nk'uko twavuze Akinwumi Adesina wa banki nyafurika itsura amajyambere hakabamo rero mu bandi yashimiye hakabamo n'umuyobozi w'ikigo cyitwa BioNTech company ya kigo akaba ari cyo kiri mu byakoze urukingo ruzwi rwo mu bwoko bwa mRNA rwa Pfizer na Moderna bakaba ari kigo cyakoranye na n'ibindi bigo kugira ngo bakore urwo rukingo nabo ngo bashimiye bikaba bitangaje rero kuba abandi ba perezida yavuzemo haba perezida Kagame cyangwa se perezida wa Senegal wa byavuzwe ko nawe yarahari bamwe bati kuba taravuze perezida Kagame no kubera mu Budage amatora arimo aba kandi ishyaka rye rikaba ridahagaze neza akaba atarashakaga ko noneho hakwiyongeraho ikindi kibazo cyo kuvuga bati watumiye umuntu umaze kugaragara ku rwego rw'isi nk'umunyagitugu ukabije cyane cyane kuvaho iki kibazo cya Paul Rusesabagina kigeriye hanze abandi bakavuga bati yari inama mu by'ukuri isa nkaho yariye ku giti cye kugira ngo agere wenda ubutumwa asigira abantu bakuru b'ibihugu bagiye bakorana muri uriya mushinga witwa Compact Africa hanyuma rero bakagaruka ku by'uyu mushinga watangijwe na Angela Merkel nubwo bavuga ko ngo ari umushinga watumye Ubudage mu by'ukuri gusa nk'ubwongera inkunga butera Afurika ariko abasesenguzi bavuga ko atari ko bimeze kubera ko bavuga ko uyu nkunga cyangwa se ishoramari Ubudage bwashyize muri Afurika ryiyongereyeho mu mwaka wa 2019 miliyari imwe na miliyoni 570 z'amayero akaba rero ngo ari amafaranga make cyane kandi bakavuga ko mu ishoramari Ubudage bukora ku isi hose muri Afurika rukora ishoramari ruhanye na rimwe ku ijana gusa ry'ishoramari Ubudage bukora ku isi hose bikaba bigaragara rero ko mu by'ukuri iki gikorwa cyangwa uyu mushinga wa Compact Africa utigeze ugira umusaruro ufatika wazaniye Afurika Perezida Kagame rero mwene izi nama akaba zikunda cyane kubera ko niho asa nkaho ajya kunegosira amadiru menshi cyangwa se amasezerano menshi cyane cyane mu bijyanye n'ubukungu menshi aba agamije kugira ngo azikuremo inyungu ze murabizi nko muri forum ya Davos niba kimutumira cyane inama nk'iyi ngiyi rero ntabwo yari kwitangwamo cyane cyane ko nta hantu henshi akijya kuba rero yagiye mu inama ntago byari bitangaje abayikurikiraho bakavuga ko icyamujyanye cya mbere mu by'ukuri cyari kimushishikaje ari ukugira ngo mbere na mbere arebe ko yahura n'abariya abayobozi cyane cyane abayobozi ba komisiyo y'ubumwe bw'iburayi aho bikekwa ko igitutu perezida Kagame ariho mu gihe kiri imbere cyane cyane wenda igihe azaba amaze gukatira urubanza Paul Rusesabagina hakiyongeraho n'ikibazo cya Macron Report cyakomeje gushyirwamo imbaraga cyane n'umuryango w'ibihugu by'iburayi bakavuga ko perezida Kagame ashobora kuzafatirwa ibihano cyangwa se bamwe mu bayobozi ba guverinoma y'u Rwanda kubera imyitwarire akaba rero ari uburyo bwiza bwo kugira ngo nyine aganire n'abo bayobozi abegere arebe uburyo yakumvikana nabo kugira ngo atazafatirwa ibihano ikindi cya kabiri cyari kimujyanye akaba ari kureba uburyo yakuramo deal cyangwa se yakuramo ishoramari ryo gukora inkingo muri Afurika muzi ko ibyo bintu mu iyi minsi abihagazeho cyane 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 akoranye na kiriya kigo cyakoze urukingo rwa Pfizer akaba atekereza rero ko bishobora kuba ishoramari yakungukiramo cyane cyane ko mu byatangajwe na Minisitiri w'Ubuzima w'u Rwanda bavuga ko kiriya kigo cyiteguye kuzakorera muri Afurika bwa mbere mu gihugu cya Senegal n'u Rwanda akaba rero ari ibintu bishobora kuzatuma nyine u Rwanda wenda ruhabonera amafaranga ikindi rero muzi ni uko u Rwanda nyine kuri iki gihe rufite ibibazo by'imyenda ikomeye cyane kuba rero inama nk'iri yarahuriyemo n'abayobozi ba IMF ndetse na World Bank akaba nabyo ari amahirwe yo kugira ngo wenda barebe ko bakwinginga bakaba babona izindi nguzanyo cyane cyane ko ubu bidahagaze neza mu rwego rw'ubukungu imyenda y'u Rwanda rumaze gufata ikaba imaze kurenga igipimo akaba rero ari ibyo ngibyo mu by'ukuri yagiyemo naho kuvuga ngo yagiye mu nama ya G20 ntabwo ariko bimeze ubwo rero tukaba twagira ngo icyo kintu abanyarwanda bakimenye iki kinyoma tugikubitire ahakubuye akaba ari ibyo numva navuga kuri iyi nama ya Perezida Kagame yagiyemo mu Budage ndagira ngo rero numve mugenzi wanjye Bwana Patrick Warerai nawe icyo abitekerezaho Bwana Patrick nawe wenda wakurikiye iby'inama yiswe ngo ni ya G20 yabereye mu Budage ariko mu by'ukuri nk'uko umaze kubisobanura kandi nawe wenda wabasha kubikurikira ntabwo mu by'ukuri abayobozi dusanzwe tuzi bajya mu izi nama za G20 bigeze bahagera byabyaratewe n'iki kugira ngo Rwanda rutangaza amakuru nk'aya ngaya y'ikinyoma cyangwa y'ubusa ijambo ni ryawe
urakoze cyane akse kuri icyo kibazo cyawe cyiza ndagira ngo mbazifate umwanya ntongere nsuhuze abakurikira bitahuka bose ni ukuvuga abayoboke b'abanyarwanda ubu ngubu badukurikiye cyane cyane ndabasuhuza ngasuhuza n'abayoboke b'andi mashyaka yose dufatanyije mu runani rw'amashyaka ane yishyize hamwe kugira ngo ahindure mu by'ukuri ibiri kuva mu Rwanda kandi agiye imbere mu mahoro kandi ndasuhuza n'abandi bose bazadukurikira mu minsi bazakurikira kino kiganiro mu minsi iri imbere. Ikibazo cyawe rero cyerekeranye n'inama nuko u Rwanda cyangwa se abanyarwanda nabibyanyuze ku matwita byanyuze ku kuri rezo sosiyo yose byanyuzeho bari kuvuga yuko ngo iyo nama ngo ari inama y'ibyo bihugu 20 bikize ku isi kandi nkuko bisobanuye koko mu by'ukuri bikaba byagaragaye yuko ahubwo ari abantu bake cyane bakiri iyo nama nta muntu nta gihugu kinakomeye kiri kiri uretse hari igihugu cy'Ubudage cyari cyatumije iyo nama. Ndumva rero uko bisobanuye koko ariko bimeze ahubwo uriya uyobora Ubudage Madame Bake yatumiye bariya abantu kugira ngo abasezere kubera amatora asaba mu kwezi kuri imbere mu kwezi kuri imbere nibyo ariko nyine hakaba nyine nk'uko ubisobanuye neza n'izindi ngingo bari kuba bari kurebera cyane cyane ariya makompanyi akoresha bamwe mu bayobozi b'Abanyafurika harimo kaga cyane ku buryo rogeneye kandi yuko ari cyane cyane abajyanye ariko kubera yuko nk'uko tubimenyereye ibintu by'iwacu byose biba bitekinitse ibyinshi no kugira ngo bongere berekane yuko uriya munyagitugu wacu agifite abamushyigikiye muzi ko bashaka kwerekana cyane yuko izindi mpamvu ahubwo bataba ko n'u Rwanda ruri muri biriya bihugu 20 bikize ku isi kuko urebye iyo bandika ibintu nka biriya nicyo bashaka kwerekana kugira ngo berekanishe yuko uriya mugabo akomeye ko uriya mugabo avugana n'abindi bihangange kuri ino nkakeka rero ko ari ibyo ngibyo ari nabyo bituma n'abantu benshi cyane bagwa mu mutego mu by'ukuri kugira ngo bajye bakomeza bavuga ngo uriya muntu arakomeye ibyo twabibonye abantu benshi bibagiwe bo kwibaza icyo kibazo bari gushakisha abo bayobozi bo ku isi bakomeye aho baherereye ariko ukareba mu by'ukuri ugasanga n'ahandi hantu usanga uretse mu gihe mu binyamakuru bikora agatiko ari bo bonyine bavuga ibi bintu rero ntabwo bidutangaza cyane ko iyo urebye usanga politike yagombye kuba ari politike navuga ngo diplomasi y'u Rwanda ishingiye mu by'ukuri ku binyoma ku bintu by'itekinika ariko nanone ukibaza impamvu abo bantu bakomeza gukora ibintu kandi bazi yuko ubungubu kumenya amakuru ari ibintu byoroshye cyane nabyo bikongera bigatangaza ariko ntabwo bitangaje kumuntu ukurikira umunsi ku wundi ibintu bibera iwacu kubera yuko ubutegetsi bwa FPR nta na rimwe bwigeze buba ubutegetsi buzima buvugisha ukuri ubwiza abanyarwanda ukuri ubwiza amahanga ukuri ahubwo kuva byatangira ku itariki ya mbere z'ukwa 19 kuba batangira batera u Rwanda batangiye bari mu binyoma kuva icyo gihe kugeza uyu munsi sinzi ukuntu batekereza yuko bazakomeza gukoresha ibinyoma kandi bazi yuko abantu bahagurutse abantu banyotewe no kugira ngo u Rwanda rwongere u Rwanda ibi rero ntabwo gukora bivuga ntabwo ari igitangaza ahubwo umuntu wakumva wenda bimuyobeye cyangwa yumva ari ikintu gitangaje ni uko ari umuntu waba udakurikira ibimera mu Rwanda ari umuntu udakurikira uko FPR iyoboye kiriya gihugu cyacu mu by'ukuri ndumva ari ibyo nakongeraho wari usobanuye neza rwose nta kintu gikomeye cyane mu kindi numva umuntu yakongeraho ariko nanone twongera guha abantu gushishikariza abantu kwamagana ibintu by'ibinyoma ntabwo nkeka ko twagombye kujya twandika twese nka buriya biriya bintu byose bibaye igihe kiri kwandika ibintu nka biriya abantu bakanyomoza kubera yuko nkuko nabivugaga hari abantu benshi cyane umunsi biriya bari kwibaza biriya bari kujya gushakisha aruke ibintu byagombye kuba igihe sinzi niba igihe wera cyo gifite amakuru koko kijijisha cyangwa se nimba koko ari amakuru baba bahawe n'abantu bo mu gatsiko baba bagira ngo bayibye abantu ibyo ngibyo nibyo wenda umuntu yagiyemo abantu bo mu gitabo bakubwenge iyo ku munyamakuru ubundi wagumye kuwushakisha inkuru ugatangaza n'inkuru ikiriyo ariko iwacu biracyari kure cyane nk'ukwe urakoze akise
birumvikana turabigarukaho mu kanya ngiye gushyiramo audio kugira ngo abantu bumve mu by'ukuri ibyo turi kuvuga ko na leta y'Kigali irimo ibishimangira ko bagiye gushaka amafaranga y'inkingo mu by'ukuri mu gihe iyo dira bicamo bwana Patrick wareba telefone yawe harimo abatwandikira subira ko ngo bari kumva utuntu tumeze nk'amakaraza niba waruri kuri speaker ukaza kuvugira kuri telefone gayo kugira ngo amajwi aze gusohoka neza ubwo naho mukanya
okay sawa ndabire
Perezida wa Repubulika Paul Kagame yabwiye abitabiriye inama y'ihuriro mpuzamahanga rigamije ishoramari muri Afurika n'abaye beri i Berlin mu Budage ko umugabane wa Afurika ufunguye ku bucuruzi n'ishoramari ritanga umusaruro kandi ko ibyo ngibyo ari byo nzira izageza uyu mugabane ku bukungu. Yashimye umuyobozi wa guverinoma y'Ubudage Madame Angela Merkel kuba yarashyizeho iri huriro. Yavuze ko iri huriro rigamije ishoramari muri Afurika ari kimwe mu bikorwa bigaragaza imiyoborere ndetse no gufata icyemezo bikwiye kwa Madame Angela Merkel.
Repubulika Paul Kagame avuga ko igihe kigeze ngo inkingo n'ibindi bikoresho byo kwa muganga bikorerwe muri Afurika mu nyungu z'abatuye umugabane kimwe n'abafatanye ikorwa bawe. Umukuru w'igihugu yabitangaje nyuma yaho ikigo kabuhariwe mu gukora inkingo cyo mu Budage BioNTech gishimangiye ku mugaragaro ubushake gifite bwo gutangira gukorera inkingo mu bihugu by'u Rwanda.
Kuva kwa kane w'iki cyumweru Perezida wa Repubulika Paul Kagame ariberere mu Budage aho yitabiriye inama y'ihuriro mpuzamahanga rigamije ishoramari ku mugabane wa Afurika G20 Compact with Africa. By'umwihariko kuri uyu wa gatanu umukuru w'igihugu yagiranye ibiganiro na Perezida wa Senegal Macky Sall, Perezida wa Komisiyo y'Ubumwe bw'Uburayi Ursula von der Leyen, Perezida wa Banki y'Uburayi ishinzwe ishoramari Werner Hoyer ndetse n'umuyobozi mukuru w'ikigo BioNTech Professor Dr. Ugul Sahin. Perezida Paul Kagame yashimiye ubuyobozi bw'ikigo BioNTech gisanzwe gikora inkingo zirimo n'urwa COVID-19 rwitwa Pfizer kubw'umuhate bufite mu kwihutisha gahunda yo gukorera inkingo muri Afurika.
First end-to-end production of mRNA vaccines is possible in Africa.
Icya mbere ni uko gukora inkingo mu buryo bwuzuye hakoreshejwe ikoranabuhanga rya mRNA bishoboka muri Afurika. Turashimira ubwo buhanga bwo guhanga ibishya bukorwa na BioNTech ndetse n'abafatanyabikorwa bayo. Ibi birasaba ko benshi babigiramo uruhare kugira ngo hakorwe imiti n'ibikoresho byo kwa muganga bikenewe muri Afurika mu myaka iri imbere. Icya kabiri ni uko ubufatanye busanzwe buhari kugira ngo ibijye mu bikorwa. Kuri aya meza y'ibiganiro dufite umuryango w'umwe bw'Uburayi, Banki y'Uburayi ishinzwe ishoramari, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima n'ikigo nyafurika cyo kurwanya ibyorezo, indi miryango nka Mastercard Foundation na IFC nayo ikomeje gutanga umusanzu w'ingirakamaro.
Other organizations such as the Mastercard Foundation and the International Finance Corporation are also making critical contributions.
Mu itangazo rihuriweho n'impande zose zitabiriye ibi biganiro, umuyobozi mukuru wa BioNTech Professor Dr. Ugul Sahin ari nawe washinze icyo kigo yavuze ko intego yabo ari ugukorera inkingo muri Afurika hakanuba ku bushobozi buhamye kandi burambye bwo kuzihakorera mu rwego rwo guteza imbere serivisi z'ubuvuzi kuri uyu mugabane. Ikigo BioNTech kivuga kandi ko kigeze kure inyigo iganisha ku gukorera inkingo mu bihugu by'u Rwanda na Senegal gihereye ku bushakashatsi n'ubundi cyari cyaratangiye ku nkingo za malaria n'igituntu. Perezida Paul Kagame akaba yijeje ubufatanye ikigo BioNTech n'abandi bafatanyabikorwa kugira ngo icyo kigo kizaba kije gutanga ibisubizo mu rwego rw'ubuvuzi ku mugabane wa Afurika kigere ku ntego.
Africa works best when Africa works together.
Afurika igera ku musaruro ufatika ikoreye hamwe. Ni ngombwa ko iyi gahunda yubakira ku ngamba zihuriweho ku rwego rw'umugabane, ibyo bigakorwa binyuze mu muryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse n'ikigo nyafurika gishinzwe kurwanya ibyorezo Afurika CDC. Ndabizeza ko u Rwanda, Senegal n'abandi bafatanyabikorwa Afurika y'Epfo natwe twese muri Afurika tuzakorana bya hafi kugira ngo iki kigo kigere ku ntego. Ntabwo twakomeza gukora nk'ibisanzwe kandi ndashimira ubushake mwese muri hano mufite. Ndasaba ko ari nawo musingi twakubakiraho tugana imbere.
And this is the basis upon which I suggest we move forward.
Mu kiganiro n'abanyamakuru, Perezida Kagame yashimangiye ko icyo ari igihe cy'umunezero, ashimira Perezida wa Komisiyo y'Ubumwe bw'Uburayi n'abandi bafatanyabikorwa bahaye agaciro ubushobozi Afurika yifitemo bigatuma nayo iba umufatanyabikorwa w'ingenzi muri iyi gahunda. Mu bihugu by'u Rwanda na Senegal ahazaba hakorerwa inkingo kuri uyu mugabane wa Afurika, ni naho hazaba hari ibigo by'inkingo by'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS cyangwa se WHO ku mugabane wa Afurika. Kugeza ubu 99% y'inkingo zikoreshwa muri Afurika zituruka hanze y'uyu mugabane.
Ingo by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda, Minisitiri w'Ubuzima Dr. Daniel Ngamije avuga ko iki ari igisubizo ku kibazo gishobora kugaragara mu kubura inkingo.
Hagiye kuba ugutanga no gukwirakwiza ubumenyi ngiro mikorere y'urukingo rwa COVID mu bihugu byacu, igihugu cyacu n'igihugu cya Senegal, kugira ngo izo nkingo zibashe gukorerwa muri ibyo bihugu. Ntabwo gusa hazanakorwa urukingo rwa COVID-19, ahubwo ubushakashatsi buzatuma hanakorwa n'izindi nkingo, ndetse cyane cyane nk'urukingo rwa turinda malaria n'igituntu mu minsi iri imbere. Ubushakashatsi bukaba bwanozwa kugira ngo n'izo nkingo zibe zabasha kuhakorerwa. Ikindi muntu yavuga ni uko ni amahirwe tuba twungutse mu gukora ibintu bijyanye n'inkingo muri rusange, ariko n'indi miti yifashishwa cyane cyane mu kurwanya indwara nk'iya kanseri, kuko ubwo bumenyi biotech iremera kuba yabutanga, ndetse n'ibisabwa byose kugira ngo bibashe gukorerwa mu gihugu cyacu. Ni intambwe rero ishimishije, kuko biradufasha kubona igisubizo kirambye kwiboneka y'inkingo mu kurwanya indwara ya COVID, ariko ndetse n'izindi nkingo zishobora gukenera mu guhangana ibibazo by'ubuzima bitandukanye n'ibindi byorezo, kuko iyi technology ikora inkingo hifashishijwe mRNA. Ni uburyo butari busanzwe bukoreshwa, ni uburyo bushyashya kandi bufite ukuntu bwa kwifashishwa mu gukora ibintu bitandukanye cyangwa se imiti itandukanye n'izindi nkingo. Twumva rero ni intambwe ishimishije igihugu cyacu giteye, kuko aya mahirwe azatuma hiyongera ubushakashatsi mu gihugu cyacu ku bijyanye n'inkingo muri rusange, ndetse no gukurikirana indwara z'ibyorezo zitandukanye dukunze kubona ku mugabane wa Afurika ndetse no mu bindi bihugu byinshi.
Ngayo nguko murabyiyumviye Banyarwanda, Banyarwandakazi, ntawakwanga mu by'ukuri ko ubushakashatsi nk'ubu ngubu cyangwa se ibigo bikomeye mu gukora imiti byakorera ubushakashatsi bwabyo mu Rwanda, ariko kugira ngo ibintu bijye bisobanuka, ese kubera iki u Rwanda na Senegal by'ibihugu byatoranijwe gukorwamo buno bushakashatsi, hagendewe ku kingi icyo ntabwo bakitubwira? Ese bwaba ari uko ariho hagaragaye ikibazo cya COVID nyinshi muri Afurika, ese haba ari uko ariho hari facilite cyangwa se hari ibikorwa remezo byiza biruta iby'ahandi byatuma ubushakashatsi bwihuta? Ese byaba ari uko ari ibihugu wenda bifite abandi bahanga mu bijyanye n'ubuvuzi bazafatanya n'abo bashakashatsi kugira ngo izo nkingo gukora izo nkingo bizihute? Kuko uko abaturage batinda kubona inkingo niko bakomeza gupfa, nubwo byagaragaye ko muri Afurika wenda ibyo nabyo wenda mu misiri imbere bizakorwaho ubushakashatsi bagaragaza impamvu muri Afurika, nubwo bwose OMS yari yaratangaje ko ngo hazaba amakuba akomeye cyane atewe na COVID, hakazapfa abantu benshi cyane kubera ko Afurika nta mikoro ifite. Ariko siko byagenze, bigaragara ko Abanyafurika bashobora kuba bafite ubwirinzi bukomeye cyane bitewe wenda n'imiterere y'uko Afurika iteye cyangwa se n'indwara Abanyafurika benshi bagiye barwara ku buryo imibiri yabo yatojwe kurwanya indwara. Ngira ngo na Chancellor w'Abadage yabigarutse mu ijambo yabwiye abari bateraniye muri iyo nama, avuga ko nyine we atekereza ko cyatumye muri Afurika COVID idakora amakuba cyane nk'uko byagenze ku mugabane w'i Burayi, kuko muri rusange Afurika ituwe n'urubyiruko cyane, aho bavuga ko Afurika yose mu by'ukuri aje moyen cyangwa se imyaka yo hagati y'abatuye Afurika ibarirwa kuri 15, mu gihe imyaka yo hagati y'abatuye Burayi ibarirwa hagati ya 46 na 47, bakavuga ko ibyo nabyo bishobora kuba byarafashije Afurika. Ariko ibyo ntago ari ibintu umuntu yakwemeza abishyizeho kashe y'ubushakashatsi, ko ntago ubushakashatsi burakorwa. Bizasaba ko hazakorwa n'ubushakashatsi bugaragaza impamvu Abanyafurika bo babashije kuresista cyane kuri iki cyorezo cya COVID-19. Kuba rero hagiye gukorwa urukingo, nyenekeza ko wenda kimwe mu bintu byakorohera abashakashatsi gukorera urukingo mu Rwanda, nuko nk'iyo bigeze mu igeragezwa nta munyarwanda ubaza baragenda bakabwira ngo mugende mu bajumba gura inshinge turebe ibibabaho hanyuma turebe ko imiti yanyikora abanyarwanda babaye nka kobayi ni ukuvuga ngo nta uzabaza icyo cyo wenda abashakashatsi bacyungukiramo ariko nabwo baba ari babashakashatsi batagira scrupule babashakashatsi batagendera ku mategeko ya nyayo y'ubushakashatsi kuko ubundi ntawagakoreweho igeragezwa ry'umuti runaka atabyemeye ku giti cye ariko mu Rwanda twese turabizi ko atari ko bigenda ndagira ngo rero wenda mbere yuko tuva kuri iyi ngingo mbaze bwana Patrick iyi nkuru y'uko urukingo rwaba rugiye inkingo zaba zigiye gukorerwa bwa mbere muri Afurika mu gihugu cy'u Rwanda ndetse na Senegal wowe wayakiriye ute kana pasiko kumva
ni Deni ni Patrick cyangwa Patrick ntari kuvuga
oh ni Deni oh sorry Patrick yavuyeho ni nimero zanyu nazikiranyije reka ahubwo mbanze ngusuhuze kambanze ngusuhuze mbabarire nakwitanyije na Patrick urakomeye
muraho neza urakoze cyane kandi reka ngushimiye kuba wantumiye nkaba ngushimiye nkaba nsuhuje Patrick niba ari buboneke mu kiganiro nsuhuje n'abandi turi bufatanye n'abatwumva n'abazatwumva kuri icyo ngicyo warubajije kandi wari umaze gushyiraho nakurikiye n'ibyo Kagame yari amaze kuvuga ikintu nakwibaza icya mbere kuba iriya miti ishobora gukorerwa muri Afurika cyangwa igakorerwa mu Rwanda ibyo nibaza yuko nta kibazo ni ibintu byo kwishimiraho kugira ngo nk'abanyafurika ubusanga bo bafite ikibazo cyo kuba babasha kubona inkingo zigize ahubwo nk'uko warubajije atari ko ni iki kiba cyishe inyuma aho usanga bagomba kuba bahita mu Rwanda ikigaragara ni uko Kagame tujya dukunda kubivuga cyane ni byiza ko tuzajya dukomeza kubisubiramo cyane cyane niba hari nk'abatwumvise bwa mbere ariko igihugu cyacu ni nk'aho yakigurishije uzasanga akunda kuba yita ku banyamahanga cyane niho usanga nka ziriya nama azitabira cyane kugira ngo abashe kuba yabona ziriya nyungu noneho abashe no kuba yakwibiramo ikindi rero binamugaragaza nyine nk'umuyobozi mwiza bashobora gukorana nawe bashobora gukoresha ibyo byose bikaba byamufasha ni ikintu abanyagitugu benshi bakunda gukoresha cyo kugira ngo bagaragare neza kuri bariya babamatsi bihugu kuko abariho baba bafite ubwoba k'igitutu gishobora guturuka mu gihe baba bavuga ati aba baturage namaze kubafata hagize ukoma cyangwa se bose ndabakontrola mba nzi aho abashobora kuba bateza ibibazo bakwirevoluta byaturuka noneho agakomeza akagerageza kwigaragaza neza kuri ba matibihugu ikindi rero ni ba matibihugu babaha n'imbaraga kuko ntagashobora kuvuga ko yubahiriza ntagashobora kuvuga ngo nzagendera ku mahame ya demokarasi ntorwe n'abaturage nzakorera abaturage neza noneho banyiyumvemo bankunde babe bampundagaza amajwi bashake ko nanagira n'izo manda nk'izo ajya abeshya ngo ni abanyarwanda babishatse ngo bamushaka cyane ahubwo we nuko avuga ati abo bamatsibihugu bazampa ayo madeni bazagenda bajye bampa izo fashion nyinshi cyane noneho ngaragare ko ndi umuyobozi uteza imbere igihugu kubera ibyo byose bampaye urumva byanze bikunze niyo wanakwiba ariko hari ibizagenda bikagira icyo bikora ibyo rero bikaba byamugaragaza neza niho muzasanga azajya atera urutoki igihe cyose yaba ari ninde wafata izi mpunzi azatera urutoki ninde wakohereza ntibizabatangaze mubonye hari n'ingabo zigiye muri Afghanistan muri Siriya ngo abanyarwanda bateye urutoki ngo bagiye kohereza ingabo muri Siriya muri Afghanistan kwa kuba bavuga bati twebwe nituzana zino ngabo hano iwacu cyangwa nitujyane dukomeza kugumisha y'izo ngabo ninjya mu matora bazatangira kumbaza ibibazo byinshi kuko abana bacu bari gupfira hariya ibyo rero abanyagitugu nka Kagame ushobora kuba yabakorera ibintu nk'ibyo niyo mpamvu nawe ubona bahanyine ashobora kutajya gushyigikira umunyafurika uri ku baherekanye ubutegetsi nk'ariya muri Zambia akaba atajyayo akaba yabeshya ngo COVID ni iki ariko akagenda agakora urwo rugendo rurerure akajya muri iriya nama y'abazungu ntabe cyangwa se nk'inama hariya twegeranye twagombye guhahirana ahubwo kandi bishobora gutanga umusaruro urenze n'uwaturuka iyo Kamparange ariko ugasanga nk'izo nama ntazikoresheje cyangwa se ntanazitabiriye ariko nk'izo zindi akazitabira nta kindi burya ni icyo ngicyo kuko we legitimite abayishaka cyane kuri bariya abazungu kuruta uko yayishaka ku Banyarwanda mbabarire kuba na mvuze menshi ariko ni uko nguko nabisesengura urakoze
urakoze cyane bwana Teni ariko ndagira ngo nkubaze na inama nk'uko twenda tuzi niba twumvise dutangira twavuze ko Kigali iyo yayise ngo ni bigitangira ngo Perezida Kagame ngo yitabira inama ya G20 ngo ihuza ibihugu bikize cyane ku isi kubera i Berlin ariko twagaragaje ko mu by'ukuri utari ko bimeze ntabwo ari inama ya G20 ahubwo ni inama ya Compact with Africa yatangijwe na Angela Merkel chancellor w'Abadage urimo asezera akaba rero asa nk'aho yatumiye abaperezida b'ibihugu kugira ngo abasezereho ariko wenda bagire n'ibyo bamubaza ese uyu mushinga uzakomeza ishyaka rye wenda riramutse ridatowe nk'uko bamwe babikeka ese afite uburyo yazabakorera ubuvugizi ese yareba uburyo abahuza n'abandi bantu bashobora kuzabafasha mu gihe wazaba atakiri ku buyobozi ngira ngo niyo mpamvu wabonye ko hagaragayemo cyane abayobozi ba IMF ba World Bank ba African Development ndetse n'aba European Union ariko ikitangaje ni uko mu ijambo ibyo twabashije kubona yavuze mu bantu yashimiye atangiza inama Perezida Kagame nta muvugamo yavuzemo abantu benshi harimo nka Perezida wa Misiri Perezida wa Afurika y'Epfo avugamo abayobozi ba banki y'isi wa IMF wa banki ya Afurika y'Itsura Amajyambere avugamo abayobozi ba European Union kuri wowe ubona bivuze iki kuba mu nama nk'iyingiyi Kagame yirengagizwa nta izina rye ntirivugwe byeruye n'ubwo yari ari mu iyo nama we yahibereye mu gihe hari abandi bayikurikiye mu buryo bw'ikoranabuhanga ijambo ni ryawe
urakoze cyane burya ikintu bishatse kuvuga urabona nakuriya kuntu aba ashaka gukomeza kwiyegereza bariya abazungu gushaka za aliyanse ahagiye hatandukanye akavuga ati Abanyamerika cyangwa n'Abongereza niba batangiye kuzajya bambaza ibibazo byinshi bijyanye na n'imiyoborere yanjye uburenganzira bwa muntu kutagira kudafungura urubuga rwa politiki ati nzashaka n'abandi nagira inshuti yaba Abafaransa cyangwa se n'abandi bakomeye bo muri Europe kuko urabizi nka kiriya gihugu cy'Ubudage nicyo gihugu gifite ubukungu bwa mbere muri iriya muri Europe Union European ubwo rero ni igihugu mu by'ukuri nacyo kibarwa mu bihugu bifite imbaraga burya nta cyagombye kuba kiri no muri biriya bihugu bitanu bya nations ni biriya bikomeye muri nations ni ariko kubera nanone amateka bagiye bagira niyo mpamvu usanga barameze nk'abakumirwa gatoya ariko bafite ubukungu nabo kandi bafite n'ijambo rikomeye muri Union European Union ikindi rero kitwereka ni uko Kagame hari n'abamaze kumumenya abantu bashobora gusanga aba yaratanzemo n'ibya mirenge kugira ngo abe yatumirwa hariya aba yaragiye anyura ku ruhande akarabinga agasaba bagenzi be nyabuna ba Tony Blair n'abandi nyabuna nimo nanjye nimureke mbe iyo invitation nibone mbe ndi nka hariya ariko bakaba banamuzi urabona niba uri umuyobozi ukaba umaze kumara nk'imyaka 20 n'ingahe warahinduye constitution biriya muri kino gihe cyane cyane nko ku muyobozi ubuvuze ati ngewe ntuye igihe yashoboraga kwiyamamaza n'ishyaka rye yashakaga ko yakwiyamamaza akaba cyuye igihe aravuga ati ntabwo kiri modeli ya demokrasi ntabwo kiri modeli y'ubuyobozi bugezweho muri iki gihe icyo rero ugasanga rimwe na rimwe bashobora kuba nanone batamuvugamo ikindi rero nuko baba banavuga nk'aba baragiye bagira n'uruhare rukomeye bafite noneho n'ubukungu bunakomeye ku buryo niyo partenariya uburyo wazamura Afurika ariko baravuga bati tuzahera no ku bihugu cyane cyane nabyo bifite ubukungu cyangwa se bifite n'ubushobozi ku buryo abaturage umuntu ashobora gushorayo noneho akaba yabasha kunguka hari abantu bashobora kuva mu Budage bagashorayo bakaba bakunguka urumva niba Egypt, Afrika y'Epfo, Nigeria, Angola, zira za Algeria, Morocco, ibyo ni ibihugu bifite ekonomi, bifite kandi bimaze no kugaragara ko byatangiye gutera n'intambwe nziza mu miyoborere yaba ari kugendera ku mahame ya demokarasi. Nk'ibyo rero bakaba bagerageza nko kubashimira ariko bari no kubaha nka sinyare yo kuvuga bati ni mwebwe twifuza ko mwafata nk'iya mbere yo kuba mwatanga umurongo y'uburyo iryo shoramari iyo mikoranire hagati y'Uburayi na n'ibihugu bya Afurika yazaba imeze ni icyo ngicyo na buriya usanga ko Kagame bashaka kwishyira imbere ariko icyo nakubwira burya ni uko nawe baba bamuzi baba bavuga burya abanyarwanda bageze igihe bakavuga bati natwe tugomba kwishyira hamwe tugomba kugerageza tukiwaka ngo tumukuyeho ni nacyo burya twagombye gukora twagombye gushaka uburyo natwe twashaka izo ngufu zo kugira ngo duhangane nawe kugira ngo noneho banavuge bati n'ubundi igihe cyari kigeze ariko nka buriya hari igihe ashobora kuvuga bati okay ubwo ashaka ko tumutumira yabirwaniye cyane nta kibazo kuko nka buriya urya mu perezida wa Tanzania ashobora kuba yatumirwa cyangwa se Kenyatta burya Kenya nayo iri mu bihugu bifite urabizi ko muri nke muri iriya East African Community ubukungu bwa Kenya nibwo bwa mbere muri ya bihugu bitandatu bigize uriya muryango w'iburasirazuba bwa Afurika bashobora nawe kumutumira kuko niba bashaka nk'abantu b'abashoramari bashobora kujya muri kariya gace ahantu hambere bashobora gutangira gutekereza ni ukuvuga ati muri Kenya n'uburyo ibi ibintu byazajya bihagera mu buryo bworoshye kubera ko bakora ku nyanja cyangwa se te Tanzania kuba rero aba yaragize nka biriya nuko aba yarabishyizemo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo abari nk'ahariye ni icyo ngicyo navuga ariko nawe bakaba bamuzi ni icyo navuga
urakoze cyane Bwana Denis mu by'ukuri ni nk'aho Bwana Denis avuze ati Kagame yabaye nka cya kinyoni kimwe cyitwa kimwe gihisha umutwe kikagira ngo kije kandi nyamara ibindi byose ibindi bice byacyo byose biri hanze abahisi n'abagenzi babibona ngira ngo n'Autriche reka mbaze Bwana Patrick wadukurikiye wenda kuri iki kibazo ndagira ngo rero tusorezaho tukiganiraho mu bigaragara Perezida Kagame asa nk'aho gifite ya strategi yo kuvuga ati nzajya nica abantu mu gihugu cyanjye nzajya mbakandamiza uko nshatse abazungu batangira gusakuza ngende mbereke ko hari amahirwe nshobora kubahesha muri Afurika ajyanye n'ifaranga bityo baciceke be gukomeza kunshyiraho igitutu akaba ari byo mu by'ukuri mu kwitabira inama nka ziriya kenshi abagendereye yavuga ati bari abazungu ndabereka amahirwe bafite muri Afurika kugira ngo noneho izo nyungu z'ifaranga bashobora gukura muri Afurika zitume bibagirwa amabi nkora nawe kwaba ari uko nguko ubibona
urakoze cyane Axel kuma usubije ijambo cyangwa mbashije n'icyo kibazo mbere ko ngusubize ndarabanza ngasuhuza mugenzi wanjye Denise Rugendo urakomeye ikaze kandi kuba ndagushimira kuba nawe waje kugira ngo dufatanye na mugenzi wacu Axel tuganirize abanyarwanda ku byerekeye ikibazo cyawe rero Axel ubivuze neza uko biri kuko nawe ubwe ku giti cye ndavuga Perezida Kagame nawe ku giti cye niko yivuga sinzi niba mwibuka neza igihe yavugaga yuko ngo abazungu ngo mwibana ngo hanyuma ngo bagatwara byinshi ariko ngo bamara kubijyana ngo bagahindukira akaba ari wewe bashinja ibyo ni wewe wabyivugiye mu magambo ye ku giti cye ku buryo rero bisobanuye neza rwose icyo kibazo cyawe wari ubajije Kagame nta kindi kintu akoresha aragenda agakora ibyo ashatse mu Rwanda akagaraguza agati abanyarwanda akikubira iby'abanyarwanda byose hanyuma abo bazungu akorana nabo bamubaza bati se inshuti yacu ko ukomeje gukabya ko ukomeje gukora ibintu tutemera twebwe mu mahame yacu tutemera urabona tuzakorana gute agahindukira akababwira yuko arasubiramo cyangwa se arashyira hanze ibyo bakoranye ariko kandi nanone akanababwira yuko ari we wenyine ubungubu ubaha ushobora kubaha kubahereza ibyo abandi batabaha nuko ibyo baha ni ibikirero nibyo ngibyo mukanya uri kwibaza impamvu u Rwanda ruri mu bihugu bya Afurika mu bihugu bya mbere aricyo gihugu cya mbere muri Afurika cyo na Senegal bazakoreramo ziriya nkingo uri kwibaza nimba ikiri mu Rwanda kitari ahandi kuki izo nganda ziza mu Rwanda zahisemo kuza gukora urukingo mu Rwanda kandi tuzi ko mu Rwanda uburezi bwaho nta kigenda tuzi ko mu Rwanda amashanyarazi yaho nta inganda zikomeye ubundi zitagomye no kuba kujya kuhakorera kubera yuko ibisabwa byose mu by'ukuri bidahari ariko nk'uko mukana imaze kubabwira kubivuga yuko FPL ikorera mu kinyoma ibyo byose baba babitekinitse bakabijyana iyo ngiyo hanyuma rero uriya mukuru wayo ariyo kaga nawe akabifata akabigenda akabibwira abazungu ati twebwe dushobora kubaha ibingibi twebwe tuzakora ibingibi ibi ibintu bitakomerwa ahandi ho ahariho hose muri Afurika we arabigendera akabijyana akabyibemerera ngo baze kubikora mu Rwanda murabizi wabivuzeho nabyo uvuga uti igeragezwa ry'inkingo rikorwa hato na hato mu Rwanda nta muntu ubizi nkeka ko n'abaminisitiri nabo ubwabo bataba babizi hari kagagenda akabisinya ubundi akaza akababwira ati hari ibindi bizaza gukorwa nimutangire mutegure gutya na gutya ku buryo rero ibyo ngibyo arabikoresha cyane ari nayo mpamvu wenda abantu bashobora gutekereza yuko harimo abantu benshi cyane mubona agenda kuriya bakumva yuko gakomeye bakumva yuko bazungu bamukunda ariko ibyo ntabwo ari byo ku buryo nkeka yuko ahubwo wenda n'abantu nabo twagombye kujya tuzamura imyumvire tukamenya neza uko igihugu gikora
ahubwo kwandika wenda unyemerere nkurogoye gatoya hari mugenzi wacu tubwiye ati mu by'ukuri ntabwo iriya nama yagiyemo nka perezida w'u Rwanda ibyo Kigali ishaka gukomeza kubeshya ishaka kugaragaza ko asa nk'aho watumiwe nka perezida w'u Rwanda ahubwo bavuga ko bamutumiye nka chairman ubungubu w'icyitwa NEPAD ko yagiye muri iyo cadre ya chairman wa NEPAD atagiye nka perezida w'u Rwanda ariko nyine buri gihe agenda afite ingofero nyinshi ubwo yagezeyo ibya NEPAD abishyira hasi akurikira inyungu ze birumvikana wakomeza bwana Patrick
ibyo birashoboka cyane kubera ko n'ubundi urabona nk'uyu munsi sinzi agace k'ijambo rye n'umvishe mu by'ukuri ari kuvuga niba nagiye niyo yari kuba yagiye ayihagarariye u Rwanda ariko ari kuza kuvuga ibintu byerekeranye ngo na Union Africaine kandi na Tshisekedi Tshisekedi Mwanzi nawe yaramwicaye iruhande aho ngaho ariwe perezida w'Union Europeenne Union Africaine ku buryo rero uyu mugabo nyine ni uwo nguwo nuko ameze nta kindi kintu ashaka kujya kwerekana ubwo muri abo bazungu abagira ngo abereke yuko mu by'ukuri ibyo bamusaba byose ashobora kubibaha akaba ari nabyo anakoresha nyine kugira ngo akomeze akandamize abantu akomeze adutikamire nk'abanyarwanda kubera yuko abo bazungu babenyetse yuko cyangwa se babemereye ibintu bidashoboka ahandi nta n'undi muntu wundi wabyemera n'umunyarwanda w'ubishyira mu gaciro ukunda abanyarwanda ukunda u Rwanda ntabwo mu by'ukuri ibintu kaga yemerera bariya abantu ukuntu kaga agurisha ibintu by'igihugu cyangwa se abitagaguza abereza abazungu nta wundi wundi wabikora kandi impamvu abikora nta yindi ni ukugira ngo batazajya bamubaza ibyakora cyangwa se ngo baramushyiraho n'igitutu cyo kugira ngo mu by'ukuri abe yarekura ubutegetsi amazeho imyaka yenda kwegera 27 tuva nicyo nicyo navuga atseri wakoze
urakoze cyane bwana Patrick mu by'ukuri rero ni ibintu biteye isoni kuba ikinyoma cyarahawe intebe mu Rwanda akaba nta kintu na kimwe bashobora kuvuga ngo bakivuge uko kiri bagakomeza kubeshya kugira ngo bacureke abanyarwanda nyine nk'aho ari abantu b'abana badafite ubushobozi bwo kuba bagenzura ibintu ngo nabo bamenye uko bimeze ndeza rero ko abadukurikiye abakunzi ba radio leta ukabasobanukiwe mu by'ukuri intego nyamukuru yajyanye perezida Kagame i Berlin ndagira ngo rero dukomeze ikiganiro cyacu twihuse tujye ku ngingo yacu ya kabiri ku birebana na n'ikibazo cya banki y'abaturage nyine nk'uko izina ubwabyo uri bivuga yari banki y'abaturage banki imaze imyaka 45 ishinzwe ngira ngo ubajije umuturage wese w'u Rwanda ati banki uzi muri iki gihugu ni iyihe yakubwira ati ni banki y'abaturage mbere yuko bavugwa n'izindi mbere nyuma rero ya Perezida Kagame atwaye BK n'andi mabanki yose akayigarurira ubu none cyakurikiyeho nuko nyine na banki y'abaturage bayigurishije nayo bayiteye imirwi akaba ari ikibazo kibabaje cyane ku nkuru twabonye yasohotse mu kinyamakuru igihe baravuga ngo banki y'ubucuruzi y'abanyakenya KCB yatangaje ko yamaze kwegukana bidasubirwaho imigabane 62.06% by'ikigo cy'ishoramari cya Atlas Mara Limited cyagifite muri banki y'abaturage y'u Rwanda bituma ukwihuza kw'izi banki zombi kubyara BPR Bank. Iki kibazo rero nasabye Comrade Denise Rugendo kugira ngo aze kukituganirizaho reka muhe ijambo atuganirize ibyo yabashije kudutegurira ku bijyanye n'iyi banki y'abaturage. Bwana Denis, ijambo ni ryawe.
Urakoze cyane Akisere. Kintu natangira wari unatangiye neza wari utangiye introduction nziza. Banki Populaire di Rwanda nk'abantu babaye mu Rwanda mbere ya SPR nta muntu utari warayumvise ni banki yashinzwe mu 1975. Iyo banki rero ikaba yaratangiye muri sekiteri ya Nkamba aho hari muri prefetura ya Kibungo ubu ni mu karere k'Iburasirazuba. Ubundi yatangiye ari banki nk'uko wabivuze banki y'abaturage objectifu yari yo kugira ngo zira banki zitangira ari nka koperative cooperative bank urabona birya ya abahinzi bashoboraga kwishyira hamwe niba ari abahinzi bahinga ibitoki byinshi umuceri mwinshi abandi hari agace bahingamo ibirayi hari agace bahingamo ibishyimbo gutyo noneho bakavuga ati reka tujye twishyira hamwe kugira ngo tuzabashe kuzajya tuganira ibibazo byacu kuba twagenda dushyira amafaranga hamwe tukaba twaguzanya cyangwa se tukaba twabasha gutumiza ibyo twaba dukeneye yaba ari nk'imbuto yaba ari nk'amafumbire gutyo. Akenshi noneho bakatangira nk'iyi banki Populaire yatangiye ari ukugira ngo atari ukubaguza gusa cyangwa kubitsa amafaranga ariko bagira ngo bazatangire bajye banabafasha nko mu bijyanye n'ubuhinzi uburyo bashobora kubona amasoko uburyo bashobora kuba bahunika ibyo bejeje neza. Urabona nk'abantu b'Ikibungo bashobora kweza ibitoki byinshi ariko hakaba hari akandi karere ko mu Rwanda tuvuge nk'akarere ko muri Nord bo batajya beza ibitoki uburyo rero bashobora kuzajya babahuza noneho bakaba babonera isoko aho ngaho nabo nabo bakaba babazanira ibyo beza. Ibyo rero banki yatangiriye aho ngaho ariko mu gihe cy'imyaka 10 gusa mu gihe 1986 yari yamaze kugera ahantu henshi mu gihugu yamaze kugira za sikirisari sinzi ukuntu navuga ama branches sinzi ukuntu navuga mu Kinyarwanda zishobora kuba zigeze nko kuri 200 hafi mu gihugu cyose. Ubungu noneho igenda kuko izamuka nk'uko watangiye ubivuga noneho itangira no kugenda inaguza n'abandi isaba noneho igenda inarushaho kugenda itera imbere izanamo n'abandi bazana imigabane noneho itangira abantu batangira no kugenda bayihemberwamo bafungura za konti bakaba babasha kuyihemberwamo bakaba nabo bashyiramo amafaranga yabo noneho itakiri gusa ya itakiri nka koperative ahubwo noneho yabaye nka banki noneho y'abaturage bose basanzwe baba ari n'abakozi ba leta bahemberwamo cyangwa se bakaba bafitemo na za konti nabo bagatangira kugenda basabamo n'inguzanyo cyane cyane na zijya nguzanyo ziba ari ntoya ziciriritse kandi zigafasha cyane abaturage kubera ko icyo gihe babaga n'iyo nguzanyo ariko bakanabakurikirana bakagenda babyibutsa bakurikirana ukuntu nk'udushinga babaga basabye nk'iyo nguzanyo kugira ngo barebe niba nta kibazo biri kugenda neza. Iyo banki rero ubungubu urumva nyuma ho FPR ifatiye ubutegetsi ibintu byinshi byarahindutse cyane cyane nk'ibyo bagiye basanga usanga n'umurongo wa za banki baragiye bawuhindura niho tuza kuzana byo kubiganira. Ubu mbere yuko igurwa n'indi banki mu 2016 yari imaze kugeza ku bakozi 1400 urumva ko yari banki mu by'ukuri ikomeye kugira ngo ufite abakozi bageze ku 400,000. Ikindi rero ubu ngubu bagibaraga yuko yaramaze kugira ubukungu, ibyo bita asset. Ubukungu bwari bumaze kugera muri miliyari 273 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni ukuvuga yashyize mu Banyamerika yari 320,000,000. Ariko ayo binjizaga buri mwaka yamaze kugera kuri miliyari 1.35 amafaranga y'amanyarwanda. Ni ukuvuga amafaranga y'amanyamerika yinjizaga miliyoni imwe n'ibice makumyabiri n'umwe. Ntabwo ku rwego rw'andi mabanki, ubwo nk'abantu baba babyumva bari ku mugabane wa Amerika cyangwa se w'Uburayi cyangwa bari hano muri Amerika cyangwa muri Canada, bashobora kumva yuko ari akabanki gatoya cyane. Burya kuvuga ngo winjije miliyoni imwe gusa mu mafaranga y'inaha, urumva utarakuramo noneho ibisohoka guhemba abakozi n'ibindi byose biba bikenewe, nka ibijyanye n'amaofisi byo mukoresha, impapuro n'andi ma expenses, ingendo ziba zaragiye zikorwa n'ibindi byose bisabwa kugira ngo imikorere ya banki ibashe gukorwa. Urumva ko aba ari banki ntoya ku rwego rwa Amerika, niyo mpamvu bayibaraga nka medium size bank, financial bank. Ni ukuvuga ngo ni banki iba yarenze urwego rwa microfinance, ariko nanone ikiri ku rwego rukiri hasi. Ariko yarakomeje imera nk'iteye imbere. Ariko mu 2016 hari Abongereza, ni umuntu yabyita mu Kinyarwanda se yabivuga ngo iki, ubundi ni nka groupe y'aba investors, ni abantu b'abashoramari bashyira hamwe noneho bakazajya baba bagenda bagura za company kugira ngo bagende bazamura za portfolio zabo. Nabo barayiguze rero, Atlas yarayiguze noneho ubu ngubu bakaba ejo mu 2019 hakaba hari indi ya KCB group nayo yari imeze nk'iyigura. Ubwo reka nkomeze, turaza kumera nk'aba nitumara kugenda tuvuga nk'ayo mateka yayo, ubwo noneho turagira n'ikindi twabivugaho. Ubwo rero urumva yuko ni banki yatangiye ari nka koperative, noneho igera iza kugenda yaguka iba naho igera kuri commercial bank. Urumva aho Kagame aziye yagiye agurisha amabanki menshi y'Abanyarwanda, aho kugira ngo ahubwo usange yayaha imbaraga akaba nayo yagenda kuba yagura andi mabanki cyangwa se yagenda muri ya bihugu by'iburasirazuba bwa Afurika, muri uriya muryango wa East Community. Nabyo turaza kubinenga kubyo yagiye akorera amabanki, kuko iyo witegereje nta mabanki mu by'ukuri y'Abanyarwanda asigaye ayoborwa n'Abanyarwanda, ahubwo ashobora kuba yagura n'andi mabanki cyangwa akajya ku masoko yo mu bindi bihugu, yaba ari nko muri Kenya, kuko Kenya yagiye agresive yinjira ahubwo mu bindi bihugu kubera nk'amasezerano y'uriya muryango w'iburasirazuba bwa Afurika, East African Community, bagiye bagirana. Ariko usanga ari wacu iyo atarabashije kuba yakorota ngo agire iyo growth. So ubu mu by'ukuri bayibaraga ko yari nka banki ya karindwi, urumva ni kuba yazaga muri 10 za mbere, bigaragara ko hari intambwe yari imaze gutera, cyane cyane kubera abantu bari barayiganye. Yari ifite umubare munini w'abantu bayiganye bayibitsagamo, nubwo abenshi babitsagamo makeya, ariko burya nacyo ni ikintu cyiza. Niyo abantu bashaka kugura nk'amabanki akenshi bareba bavuga ati ni umubare w'abantu baba barayiganye, nubwo ubushobozi bushobora kuba ari bukeya, ariko ugatangira gutekereza uburyo ushobora kubongerera ubushobozi kubera ko ubu n'abafite bikaba byafasha nk'iyo banki kurushaho kuzamuka. Iza rero ku mwanya wa karindwi, ziyeze imbere, wenda nazivuga nihuta vuba vuba. Hari nka Banki do Kigali, Bank of, burya ni nkayo ya mbere. Hari IAM Bank, kubabaga mu Rwanda kera iyo yari Banki Commerciale di Rwanda, urumva yahinduye izina kuko yagiye nayigurishwa.
Cogebank ni Compagnie Générale de Bank, none akaza Equity Bank ya Rwanda, kuko bwo ni igice urumva kiriya banki y'Abanyakenya, ariko cyaje mu Rwanda, umutungo wacyo ubunini bwacyo bukabamo ari nka banki ya kane, none akazaho Ecobank Rwanda, nayo urumva ko ni banki yo hanze yaje, ikaba ari ya gatanu, none Kenya Commercial Bank. Urumva ko Abanyakenya baje ari benshi, ariya Equity Bank, ariya Access Bank, ariya Kenya Commercial Bank, ariko turaza kuganira uburyo Kagame iriya financial sector yayikoresheje nabi, kubera ko yo ntabwo yabashije kuba yajya mu isoko ry'ibindi bihugu ngo ibe yajya nko muri Kenya gufata y'abakiriya muri Tanzania nk'uko Abanyakenya bo babikoze. Urumva nk'iyo banki yabo ni ya gatandatu, noneho hakaza Banki Populaire di Rwanda, nyuma yayo akaza Access Bank, NSB Bank, noneho n'Urwego Bank. Utundi tundi two ni dutoya, hari nka Unguka Bank, ariko tura ni nka microfinance, ntabwo bari bagera ku rwego rwa banki, kuko nanone hari ibyo uba ugomba kuba wuzuje kugira ngo wemererwe kuba wagera ku rwego rwa banki. Noneho na National Bank ibe yabona nka BNR, Banki Nasiyonali di Rwanda, ikaba yagusinyira ko ibyo byose bisabwa ubyujuje ko ubaye banki utakiri koperative. Nka zigama ni koperative, nubwo ushobora kuba wahawe ubwo burenganzira bwo kuba waguza abanyamuryango bawe. Numva rero muri makeya ni tunagira yari ya banki ya karindwi muri banki zindi ziri mu Rwanda. Twabonye umutungo yari ifite, twabonye uburyo yagiye igira, nko mu 2012 yahawe uburenganzira bwo kuba noneho yanatanga amakarita, donc arya bita Visa card cyangwa se Master card. Urumva ko uba wateye intambwe, ni nayo mpamvu hari nk'izo banki yaba hari nka Dutch Bank yahise ako kanya iguramo imigabane ya 35% bita Rebo Bank, kubera yuko iyo bamaze kubona ko wemerewe ubwo burenganzira yabuhawe na Visa Inc corporation, wahawe ubwo burenganzira bwo kuba noneho abanyamuryango bawe ushobora kuba wabaha ariya makarita za Visa card, Master card. Ibyo rero bibabya uba wateye indi ntambwe, ntabwo uba ukiri nka cooperative bank, uba wateye indi ntambwe ku buryo akenshi n'andi mabanki yo hanze aba yifuza kuba yakugura, cyangwa se nawe ufite nabyita nka gahunda yo kugira ngo waguke ujye no mu bindi bihugu, icyo gihe biragufasha. Ni nacyo rero mbona nanenga cyane kuri financial sector ibyo Kagame avuga, kubera yuko ntabwo yigeze mu by'ukuri aha imbaraga cyangwa se abasha guha ubushobozi amabanki yo mu Rwanda, kuko kuyaha ubushobozi byari kutayinjiramo cyane ukayarekera ubuzima gatozi, noneho ahubwo agatangira nayo kuzajya agenda no gushaka n'abandi bakiriya cyane igahera nko muri bihugu duturanye nabyo. Reka mvuge nka Zambia, mvuge nka za Kenya, za Tanzania, Burundi, ukajya muri Uganda, ukajya muri South Sudan, nkariya ubundi bagombye kubibonamo nk'isoko rikomeye, kubera ko bari kwiyubaka, nibwo icyo gihugu bari gishyashya, uba ugomba kubonamo isoko. Numva ari ibyo. Ikindi kintu nanenga cyane, kugira ngo tubwire twereka Abanyarwanda, hari Abanyarwanda bajya bavuga bati mwebwe muranenga gusa ariko nta bisubizo mujya mutanga, reka tubereke ko twebwe tuba dutanga ibisubizo, kuko tuba dufite na za gahunda dufite muri projet de société yacu zihamye zifatika zumvikana, abajya bazishaka cyangwa se bakaba badusanga kugira ngo tube twafatanya, bazi dufatanye. Akenshi twabasobanura tukanabereka yaba ari mu nyandiko cyangwa se mu nshamake tukabibabwira. Ikindi mbona dukunda kunenga nka Kagame, kubona nubwo hari ibyakozwe ariko ntabwo bihagije, kubera yuko atigeze areka nk'abashoramari cyane cyane b'Abanyarwanda cyangwa se nk'izo banki ndezo zari zinahari. Urumva nk'iyo banki Populaire, kugira ngo uhite ugenda unayigurishe n'abanyamahanga, kandi hari urwego yashoboraga kuba yagezeho ni ukubera ko bo batabishyizemo ingufu buri gihe ahubwo bashyira ingufu aho batagombye kuzishyira. Urugero, urabona nk'hariya muri SADC, hariya muri biriya bihugu by'amajyepfo ya Afurika, aho kugira ngo niba hariyo abanyarwanda bo, ikintu cya mbere kibajya mu mutwe ni uko abo bantu hari ikibazo ni abanzi. Bino bintu byo guhora ubonamo abantu ngo ni abanzi b'igihugu, kandi n'abari abanyarwanda, kugira ngo babonemo opportunity, ubabonemo isoko, aho hantu hari ubabonemo isoko. Nka buriya uba ziriya za banki do Kigali, iza banki populaire, irya banki komersiyali, zashoboraga nk'uko abanyakinya banabikora, zashoboraga kugenda zikaba zavuga ati reka tugende naho hantu hari abanyarwanda, aho hantu baracuruza, reka tutangirire no kuri abo bagahita baba bakiriya bacu, turebe ukuntu twakwa expandinga noneho isoko. Muri East African Community buriya ni miliyoni babara ko ari nka miliyoni 150, ubwo kugira ngo wibande kuri miliyoni 12 gusa z'abanyarwanda urumva isoko noneho ko wabaye nk'uwabuze, kandi noneho ugasanga nk'abo bantu bo bafite n'ubushobozi bwo kuba noneho bagana nk'ayo mabanki, yaba noneho bukabasha iyo opportunity of growth, ukabasha kuba wakwaguka. Ariko buri gihe gutekereza kwaguka ari ukuzanya abo banyamahanga, ntabwo turwanya abashoramari bo mu mahanga, ariko nanone abashoramari ntabwo bo bashobora kuza ngo bazafate ibintu byawe byose, aho kugira ngo utangire worohereze noneho n'amabanki yo mu gihugu kugira ngo abe yabasha kuzagira imbaraga, ahubwo noneho abe yabasha kuzajya no kugura n'andi mabanki yaba ari ayo mu turere n'ahandi kure. Kandi ikindi kigaragara ni uko usanga iriya FPR ntabwo yigeze ihinduka kuva yatangira igifata ubutegetsi, byarumvikanaga yuko amabanki yari yarameze nk'agwa, amafaranga yose yaraguye, amafaranga arahindurwa, urumva za banki zahagiriye nawo zarahazahariye cyane, ku buryo kuba leta yari kugira uruhare runini ku mabanki icyo gihe byashoboraga kumvikana, no n'abashoramari nabo bashoboraga kubyumva. Ariko nyuma y'imyaka makumyabiri n'irindwi ni ikosa rikomeye bakomeza gukora, niyo mpamvu ubukungu budashobora kuzakomeza kuzamuka nka kuriya, ni nayo mpamvu ishobora kuzagorana yo kugira ngo amabanki abashe kuba yatera indi ntambwe irenze iyo bameze nk'aho bagezeho, kuko kigomba gutangira gukuramo akabwokayo, gukuramo kontrole, gufata ariya mabanki. Urabona nka banki ya mbere, iyi banki y'itongo ni ya mbere, ariko ikamera nk'aho ari iyo muntu ari iya Kagame, biriya ntabwo ari byiza, ntabwo bifasha ubundi financial sector. Naho rero iyo stagnation bavuga mu kintu cyongeza uburyo uzagira ukabona nta ntambwe amabanki ari gutera, ni naho unabonera yuko nta na gahunda baba bafite. Kandi nubwo amasezerano bagiranye na hariya muri East African Community Countries, biriya bihugu byo muri wa muryango w'Iburasirazuba, wafasha cyane ayo mabanki kugira ngo atangire arebe n'irindi soko birenze iby'u Rwanda gusa, ariko kubera ko bimeze nk'aho ari iby'umuntu ntabwo yakwifuza ko byajya nko muri Uganda, kubera ko ataba gifite kontrole imeze nk'aho ari nini, kuko ishobora kujya muri Uganda bakavuga ati okay, tugomba kugira board directors baha ngaha, bagomba kugiramo ijambo, noneho bagatangira kugenda bakontrola bavuga ati dore abagande bayifitemo, dore ukuntu bimeze. Icyo gihe rero akaba atakomeza kugira iriya kontrole aba afite ku mafaranga, ahantu amafaranga hose aturutse, ariko ubwo urumva ko bitaba biri gufasha yaba ari abanyarwanda yaba ari ayo mabanki, urumva ko bitaba biri kubafasha mu by'ukuri. Kandi bigaragara ko nk'abanyakinya, urabona nk'abanyakinya nk'amabanki bamaze kugura iyo mu Rwanda, amabanki bameze nk'aho bazana zira za Equity Bank, Access Bank, banitekereza ko na zira za Eco Bank, izo zose bagiye nizo bataguze ngo binjire bazizane aho ngaho iwacu, basi bagiye bafata n'imigabane minini minini. So ni icyo ngicyo rero ntashatse wenda gutinda cyane, tunenga mu miyoborere ya financial sector ya Kagame, kandi rero n'abatubwira yuko twebwe tunenga tudatanga ibisubizo, twebwe n'ibyo bisubizo dutanga, akenshi tuvuga yuko leta yagombye kuzajya itivanga cyane no mu mikorere y'amabanki menshi, ahubwo wishyiraho amategeko ashobora kubagenga, ashobora kuborohereza, noneho ukareka amabanki akaba yagerageza kwigenga kubera ko afite uruhare runini mu kuba yafasha igihugu mu bukungu bw'igihugu, mu kuba yatanga imirimo, noneho no mu kuba yakongera nk'imisoro mu isanduku ya leta. Ibyo rero biba bikenewe yuko byanze bikunze igihe kiba kigeze kugira ngo bareke nabo babashe kuba bakwikorera. Twebwe nibyo twakora, nibyo twaproposa, kandi ntagaba ari ibintu bishyashya, ni nako n'andi mabanki yo hanze akora, ni nayo mpamvu aba yarateye intambwe ikomeye cyane, ikindi akagenda agirana n'imishyikirano n'imibano n'andi mabanki yo hanze. Ariko kubera icyo mvuga njyewe ntekereza, kijyanye nibaza Kagame ntago nk'ibyo aba abishaka, kubera yuko yatangira kubura iyo kontrole ashyiraho cyane, kuko iyo watangiye kugenda igirana imibano n'abandi bo hanze, iyo watangiye gusohoka ukajya ku masoko y'abandi, icyo gihe ntago Kagame we ashobora gukomeza kugira nka kontrole afite kuri Bank of Kigali nk'iyo afite uyu munsi. Nibyo rero niyo mpamvu tuba dutanganya izo ibyo bitekerezo. Twebwe uburyo buriya butegetsi buvuyeho, uburyo bwiza tubona twareka nk'amabanki akaba yakora kandi bikadufasha, noneho bigafasha n'abanyagihugu muri rusange n'ubukungu bw'igihugu paritikiriyeromo. Urakoze cyane. Nibyo nareka na mugenzi wanjye nawe agakomantaho. Ni incamake kugira ngo ntarambirana, ariko ni icyo ngicyo nameze nko ugerageza kugirira abanyarwanda. Ubu ngubu bavuga yuko wenda ndi gusoza, bavuga yuko mu 2019 ko yari imaze kugirana za ATM zigeze ku ijana mu Rwanda. Urumva kuvaho yahawe uburenganzira bwo gutanga ariya makarita ya Visa na Mastercard yagiye ifungura, noneho naho abantu bagenda bazikoresha. Urumva ko ifite ahantu ijana. Igihugu cyacu ni gitoya, ni intambwe bateye, ariko ukaba wibaza indi ntambwe yagombye guterwa aho kugira ngo usange ayo mahirwe, iyo potensho baba bafite, none abanyamahanga nibo baje kuyigira. Nanasoza wenda ntaribagirwa hari ikindi kintu nasakaga kugira ngo nenge iriya miyoborere ya Kagame, twagiye tunabona no mu bindi bigo byinshi bya leta binakomeye, binatuma tunibaza mu by'ukuri buriya butegetsi uko bufata Abanyarwanda. Kandi ni ibintu bibabaje cyane, twagiye tubona yuko ubu bagenda baha abanyamahanga ubuyobozi bw'ayo mabanki, ubuyobozi bw'ibigo bimwe na bimwe bikomeye wabibonye muri RSSB n'ibindi bigo byinshi bya leta. Niho rero wibaza biriya ntaho byigeze biba, biriya njyewe nanabifata ko ari nko kugambana ku gihugu no kwambura igihugu ubusugire bwacyo. N'igihugu cyacu kikibona ubwigenge, hari abantu basigaye b'Ababiligi cyangwa se n'Abafaransa wenda bazaga, ariko ari nk'abatekinisiye, ari nk'abajyana. Ukaba wavuga uti okay, uyu nguyu niba atari umunyagihugu, umunyagihugu niwe uri buyobore, ariko noneho abe yagira nk'abajyanama kubera ubunararibonye bafite cyangwa se n'amashuri menshi. Kandi icyo gihe Abanyarwanda bari baragerageje kwiga, barageze za universite, bafite ubunararibonye na za diplome ziri hejuru muri izo domene, ntabwo bari benshi cyane. Icyo gihe byari no kumvikana niyo wari gufata nk'Ababiligi ngo rekubashyire ngo hejuru ngo abe ari bo bayobora ngo Banki de Kigali, ngo ari bo bayobora ngo Banki Populaire du Rwanda. Ariko kuba uyu munsi mu kinyejana cya 21 imyaka hashize imyaka 59 tubonye ubwigenge, ukambwira yuko nta Banyarwanda bashobora kuba bayobora banki uza Abanyarwanda uyu munsi bize. Ikindi nagiye ndeba nk'uyu mugabo wari CEO wayo, nkareba za background ze, ntabwo Abanyarwanda benshi barabifite, bidasobanuka. Bafite iyo diplomasi bakoze mu mabanki yo hanze, ntabwo rero byumvikana. Ni nacyo kintu tunenga buriya butegetsi, tuvuga tuti Abanyarwanda bose turangije ikibazo, nta kuntu ushobora gutandukanya ikibazo cya politiki n'ikibazo cy'ubukungu cyangwa n'ikibazo cya financial mu gihugu, kubera yuko hari aho bihurira. Iyo ubuyobozi ari bubi ku buryo busiga abana b'igihugu babo bakaba bagomba kuba hanze, bagombye kuba batanga uwo musanzu mu gihugu cyabo ukaza nabo banyamahanga bagomba kuza gutanga uwo musanzu kandi batanarusha abana b'abanyarwanda ikindi bo bameze nk'abacancuro kuko barakubwira bati ugomba kuzajya uduhemba mu mafaranga y'amanyamahanga niba ari umunyamerika uzamuhemba mu mafaranga y'amadolari ntabwo uzamuhemba mu manyarwanda ariko niba ari umunyarwanda wazemera kubaho uburyo buzima busanzwe n'ubundi yavukiyemo akubera ko ari gukorera ntabwo ari kwikorera gusa ariko ari gutanga n'umusanzu ku banyarwanda bene wabo ku gihugu cye ibyo rero kubona akomeje kubigira ikibi tugaragariza nuko bariya baza ari abacancuro we niyo byazageraho bikazanasenyuka azavuga ati njyewe narahembwe byararangiye njye ntabwo nari kwivanga muri politike hari politike yakinwaga ariko njyewe natangaga expertise gusa aho rero niho tunenga kubera n'abanyarwanda bashobora kuzajya bataka ngo ubukene bashobora kuzajya bavuga bati hari ibintu byagombye gukorwa ni n'icyo kintu kigaragara ko buriya butegetsi aba ari bubi tuba tugomba kuburwanya kubera ko ibi bintu byo guheza hanze abanyarwanda bashoboye abenshi bashoboye guheza abanyarwanda batangiye kugenda bagira ubushobozi ahubwo ukajya kubasanga hanze ubica wumva yuko ari abanzi ko bazakoresha ubumenyi bwabo cyangwa se ubushobozi babashije kugeraho kugira ngo bakurwanye ni nayo mpamvu bagombye kukurwanya kubera ko wananiwe kuba wahuza abanyarwanda wagira politiki nziza kugira ngo nabe babe baza gutanga umusanzu mu gihugu cyabo abanyarwanda bo muri niyo mpamvu tuba tugomba kubibona ko uru rugamba ari urwacu twese tuba tugomba kururwana kuko wabyemera utabyemera hari aho biba bigenda bikakubangamira bikabangamira abawe bigatuma igihugu kitagera aho cyagombye kuba cyageza niyo ntambwe ishobora kuba yaratewe ubundi yagombye kuba yararenze ufasha abanyarwanda bose bakaba nabo bari guparitisipa nabo bari kugerageza kugira ngo bazi babe bari gukorera ibyo bihugu bagiyemo bajye gukorera bajye gucuruza bishyura imisoro muri ibyo bihugu bagiyemo aho kugira ngo babe bari gukorera igihugu cyabo n'ibyo rero twebwe tuba byaraduhagurukije kugira ngo ibyo bintu tubirwanye ni akarengane kubona abanyarwanda bashobora gukora iyo mirimo badashobora kuyibona badashobora kuyikora ahubwo ikajya gukora abacancuro asigaye ahora azana kugira ngo babe bajya kuyobora ayo mabanki babe bajya kuyobora n'ibindi bigo bya leta kandi hari abanyarwanda bashoboye banize n'abo banyamahanga zana abo banyarwanda bize muri izo yuniverisite bizemo zo mu mahanga bakoze utuzi tunarenze utwo bakoze cyangwa se nk'utwo bakoze dufite abaporofeseri hanze bigisha mu mayuniverisite dufite abakora mu nzego zose baba inzego za leta amabanki abadokiteri ntabwo rero byumvikana yuko wakomeza kubera yuko ufite ubutegetsi bubi bucagura abanyarwanda bumva ko abanyarwanda bari hanze ari abanzi b'igihugu noneho ugakomeza kwimakaza politiki mbi yo kuvangura ituma abanyarwanda batabasha mu by'ukuri kuba batanga umusaruro uhagije ku buryo igihugu cyagombye kuba kimaze gutera indi ntambwe irenze iyo kimaze kugeraho niyo mpamvu twahagurutse ni nayo mpamvu dusaba buri munyarwanda wese utwumva we kuko yagombye gutekereza akumva yuko kuba ari hanze kuba hari amahirwe afite bimuha ubwo burenganzira bimuha niyo obligation yo kumva yuko nawe yagombye gushyira hake kugira ngo buriya butegetsi buzaveho kandi nidushyira hamwe ntagishobora kutunanira bishobora gutinda ariko byanze bikunze dushobora kubigeraho hari ingero nyinshi ntabwo naze kuzigeraho ariko twagiye tubibona yaba ari n'ariya muri Afuganistani niba babishoboye natwe ntacyatubuza kubishobora ikiba gisigaye gusa ni ukwikuramo icyo kintu cyo kumva ngo politike kuko politike niyo katalisi y'ibindi y'ubuzima bundi bwose busigaye bw'igihugu kuko nta kuntu uzavuga ngo abantu bawe bakomeje gukina ngo urubyiruko nta mirimo ruri kubona kubera abari politike mbi iyo politike mbi rero izashyiraho na politike y'ubukungu imeze nabi na politike monetaire irwaye ishyireho na politike y'ububanyi n'amahanga itameze neza utagirana ibibazo n'abaturanyi n'abanyamahanga bitume tudahahirana ubwo ntitudahahirana uzahagwira ninde ntabwo ari Kagame n'agatsiko ke n'urya muturage wabashaga kubona ibintu ngaho bikagenda bikagira na politiki sekuritere umutekano ugasanga abantu badatekanye ugasanga ubucamanza kubera iyo politiki mbi ugasanga n'izindi nzego zose igenda kubera ko igenda igakora ku nzego zose niyo mpamvu iriya mvugo yo kuvuka ko twebwe tutakora politiki numva atariyo kubera n'ubuzima ni nk'uko bavuga ngo njyewe ntabwo nshaka kuba hari ikintu mu buzima nakora ntabwo njyewe nifuza kuba nateza imbere abanjye ntabwo nifuza kuba nateza imbere igihugu cyanjye kuko niba wifuriza abawe neza niba udashaka abantu bawe baba mu bukene bwinshi cyane niba wumva ko kuboherereza ayo madorari angahe ntabwo bihagije kuboherereza amayero angahe ntabwo bihagije ahubwo ibyiza ni uko wavuga uti hajyaho politiki nziza izamufasha niba ibihugu bo barabigezeho niba abandi bari kugenda batera iyo ntambwe abantu babo baticwa n'inzara ni ukubera ko bagiye bagira ubuyobozi bwiza niyo mpamvu mureke duhaguruke mureke dushyire hamwe rwose tugerageze turebe ukuntu buriya butegetsi bwavaho ibindi bindi byo bizagenda byisobanura kuko abanyarwanda bafite ubumenyi barahari abanyarwanda bafite ubushobozi barahari abanyarwanda bagiye kugenda bajya gushora mu bindi bihugu kubera ko iwabo babatwara ibintu byabo babuza amahoro babafungira ubusa babambura babashyireho imisoro yo kugira ngo babambure ibyabo ibyo byose baba bagombye kubizana ubungubu bikaba biri mu nyungu atari izabo gusa ariko n'abanyarwanda bari kugira kuko niba uzaha imirimo nibo uzahahira nibo bazahinga ukabasha kubahahira ibyo byose rero impamvu tutabigeraho bakaza no kutubuza umutekano banatwica n'aho twahuriye impamvu tutabigeraho ni ukubera yuko politike aba ari mbi niyo mpamvu rero tutayirengagiza ngo tuvuge ngo akiseri niwe uzakora politike gusa ngo dutahane oya ngo Demi niwe uzabikora gusa ngo Patrick niwe uzabikora gusa ahubwo twese kuko twese bitureba twese nk'abanyarwanda biba bitureba noneho tukagenda tunabasha no gufatanya n'abari mu gihugu ubwo buri wese agakora umusada we agatanga umusada we kugira ngo tubashe kuba twagera ku ntego urakoze cyane ndumva nizinge mu magambo ariko numvaga ari ingenzi kugira ngo nabyo mbyongereho nyuma yo gutanga incamake ya Banki Populaire di Rwanda urakoze
urakoze cyane bwana Demi that is a very powerful statement ushorejeho ni ibintu bikomeye ndibaza ko abanyarwanda badukurikiye kuri umugoroba n'abazadukurikira bifite ikintu rwose bikwiye kubahituraho kugira ngo baze dufatanye kuko amarorerwa nk'aya ngaya niba ntacyo dukoze n'ibitari ibingibi tuzabibona kandi mu by'ukuri bitewe n'uko tudafata icyemezo cya gikwiye gufatwa cyo kuvuga ngo ibi bintu tubishyireho iherezo kandi tubishyireho iherezo twese hamwe dufatanyije urakoze cyane bwana Denis reka njye kuri Patrick wariraye bwana Patrick mugenzi wacu arabisobanuye rwose abivuye muzi nta kintu cyinshi mfite cyo kongeraho gusa nagira ngo wenda munyuriremo muri makeya bimwe mu byo abantu batwandikiye mu gihe bwana Denis yari arimo asobanura harimo wagize ati mu by'ukuri ati si Banki Populaire yonyine igurishijwe ati amabanki yose uhereye kuri Bakari yaje guhindurwa Fina Bank ubu ikaba ngo yitwa GT Bank ngo bamaze kuyigurisha abantu utabara ahita avuga ati ntitwabura no kuvuga kuyitwa Eco Bank mu myaka yashize ngo niyo yanyuzwagamo imisoro yose ya leta none ubungubu ngo iyo misoro yimuriwe muri banki ya Kigali nyirayo muramuzi muzi ko ari Perezida Kagame ati ubwo nyine ntabwo bitangaje kuba byarimuriwe muri banki ya Kigali ati Eco Bank yisigaye ku izina gusa isigaye kuri siyeje akavuga ati Bakari yajyanye na bakaje kwakwa cyane ko mbere na nyuma y'intambara niwe wagiragamo imigabane myinshi ye Eco Bank yayoborwaga na Kalisa Kagame yafunze akaza kumurekuranya akamugira ambasaderi Eco Bank ngira ngo mbere yaho yitwaga BCD niba ntibeshye ngayo nguko bwana Patrick rero hari abavuga bati nubwo tuvuga ngo ni KCB yaguze Banki Populaire mu by'ukuri ati ni abantu bo mu gatsiko bagenda bakihisha inyuma yari amabanki kugira noneho bakayakoresha kugira ngo ziriya banki bazigure mu by'ukuri zikaba ari izabo bashaka kuyobya uburari nawe waba ari kubibona
murakoze cyane Axel ndagira ngo nshimire mugenzi wanjye Denis Rugendo bisobanuro byiza duhaye ku byerekeye banki y'abaturage Axel umuntu wabaye mwakiriye igihugu cy'u Rwanda wavuyeyo amaze guca akenge gatoya ndumva twese tuzi iyo banki y'abaturage n'akamaro yagiriye abanyarwanda cyane cyane abanyarwanda ko mugenzi wanjye amaze kubivuga bari bafite ubushobozi bukeya bari bakeneye ibishoro mu by'ukuri imishinga yerekeranye n'ubuhinzi n'ubworozi cyane cyane tuzi akamaro iriya banki yabagiriye ku buryo rero kuba bayigurishije na mbere y'uko bayigurisha ndumva hari ikiganiro kigeze kunyura hano mu myaka yashize bashyira nk'imyaka cyangwa itatu itari kirimo n'umugenzi wacu Bisamaza ndumva na mukuru we Byiringiro basobanuraga nyine ukuntu agatsiko kagiye kagenda gusahura aya mabanki bahereye kuri iyo banki y'abaturage ku buryo rero ibi ngibi ni ikindi kimenyetso ndakuka ku bantu wenda bari bagifite ingingimira cyangwa se bavuga ngo mugende muvuga murabeshya ni ikimenyetso cyerekana ukuntu kari agatsiko kikubiye ubukungu bwose bw'igihugu ndumvikana cyangwa se ndemeranye cyane nabo badukurikiye bavuze yuko ibi bintu byo kugurisha aya mabanki ari imwe muri strategi z'agatsiko zo kugira ngo kagomeze kikubigire ibyiza by'igihugu kubera yuko bivugwa kandi bishobora no kubonerwa ibimenyetso ko aya mabanki bagenda bayahindagura gutya iyo bamaze kugira ibyo bafatamo iyo hari ibyo bafashemo bagira ngo bitabafata cyangwa se kugira ngo bayobye uburari aribwo babigenza gutyo ukajya kumva ngo barigurishije abantu bakibaza uko bayigurishirije turabizi twese tuzi ko u Rwanda ni igihugu gikennye kiri mu bihugu bikennye bya nyuma ku isi tuzi neza yuko mu Rwanda abantu ubungubu icyo bavuga yuko ngo nta bishoro bihari kugira ngo bagire ikintu bakora guverinoma yananiwe kugira icyo yakora kugira ngo izane imishinga yafasha abaturage bashobore kwiteza imbere hanyuma noneho bazamure imibereho yabo ahubwo icyo bakora ni ukugira ngo nutwo tuzi nk'utwo nk'icyo gitekerezo bya banki y'abaturage nk'uko mugenzi wanjye abisobanuye irangiro yayo n'ukuntu yagiye ikura n'akamaro yagiye igira abaturage abanyarwanda muri rusange ahubwo bakabifata bakabisenya bamara kubisenya bakanabifata noneho n'ibyo bubatse bakabihereza abanyamahanga aribo babiyobora kandi abana b'abanyarwanda bari hanze ubushomeri bunuma babuze akazi nta bishoro ababaga ibishoro imishinga baga ibishoro barayifunze bayiha abanyamahanga ngo bajye kuyibyazamo umusaruro nta nubwo bitinda kandi n'ubundi kubera ko tubizi ukuntu iyo strategi zabo zikora abo bantu baba bazanye baba baringa wagombye no kwibaza wa mugani niba bafite ubumenyi buhambaye buruta ubw'abana b'abanyarwanda ugasanga ntabwo ahubwo ari abantu baba baringa bazana kugira ngo bakabakoresha nk'udukingirizo hanyuma bakajya inyuma bakagomeza bagasahura umutungo w'igihugu ibi bintu rero nta kundi kuntu bizahagarara wa mugani mugenzi wanjye bivuze neza nuko abantu bigira abantu n'ibindeba cyangwa simbizi si uko nabita abo bantu uko nabo bagomba gufungura bakavanamo amarinete y'umukara bagafungura amaso bakareba bakamenya yuko nimba bo bitabagize ingaruka bo ubungubu ariko bizagira ingaruka mbi cyane ku bana babo kandi yuko nta n'ikindi abana babo cyangwa bakomokaho bazavuga atari ukuvuga yuko ababyeyi n'abasekuru babo babaye ibigwari mureke rero tureke kuba ibigwari mureke dushirike ubwoba mureke twishyiremo akanyabugabo hanyuma tubwire agatsiko tuti ibyo bintu turabyanze akisendo bari cyangwa icyo navuga urakoze
urakoze cyane bwana Patrick Woreraye nawe ugushije mu buryo bwana Deni yavugaga mbere rero yuko mwugarukaho ngira ngo tuganire ku ingingo ya kabiri waduteguriye ndagira ngo mbaze nakire mugenzi wacu ubashe kugera muri studio Comrade Cedric Ntwari uraho urakomeye
yego ndahari muranyumva
turakumva neza twari twabanje kukubura ariko tukwishimiye kukwakira muri kino kiganiro ijambo ni ryawe wasuhuza abadukurikiye
ya murakoze cyane nari nagize ikibazo cya interineti akaba ariyo ndi gukoresha ngo muhamagare ndabasuhuje nishimiye kuba ndi kumwe namwe n'abandi bagenzi bacu bari kuri line uyu munsi n'abari kuri technique ndabasuje n'abanyarwanda bari kutwumva n'abazakumva mu minsi izaza. Murakoze.
Urakoze cyane Bwana Cedric. Reka rero dukomeze kuko n'iminota irimo iragenda idusiga. Reka njye kuri Bwana Patrick. Bwana Patrick, nk'uko twabibwiye abadukurikiye tugitangira ikiganiro, umunyagitugu Hissène Habré ubungubu ntakibarizwa mu isi y'abazima, ariko isi yasize ayikozemo amarorerwa akomeye cyane afitanye isano n'ibyo turimo twamagana ubungubu nyine biri kubera mu gihugu cyacu. Hari n'undi rero witwa Omar El Bashir, nawe ubungubu uri kujyanwa mu nkiko mpuzamahanga kugira ngo akurikiranweho ibyaha byibasiye inyokomuntu yakoze. Hanyuma n'imitungo yari yarigwijeho nk'ibi byose twavugaga mu kanya, imitungo yari yarigwijeho we n'abo mu muryango we, ubungubu bikaba birimo igenda ifatirwa. Ndagira ngo iyi ngingo uyituganirizeho rwose nko mu minota itarenze 20 ubibashije cyangwa se 15, waba ugize neza ijambo ni ryawe.
Urakoze cyane Axel. Rero nk'uko bivuze, amateka y'isi cyangwa amateka muri rusange abereho ubundi kugira ngo abantu bige, kugira ngo afashe abantu kudakora amakosa amwe buri gihe. Ariko iyo urebye ukuntu igihugu cyacu kiyobowe, wibaza niba abantu bo mu gatsiko hari ikintu bigiye ku mateka, duhere ku mateka y'iwacu wenda tutaragiye no kuri iyo ngingo neza, wenda turi gusatsa iyo ngingo. Wibaza nimba amateka hari ikintu mu by'ukuri yagiye abigishije. Uyu munsi turi kuvuga, uri kuvuga, urasaba ko tuvuga kuri aba bagabo babiri, aba bagabo babaye bihangange muri Afurika mu bihugu byabo, uri kuvuga muri Chad no muri Sudani. Abagabo babayeho bakaba bakarwana bagafata ubutegetsi, hanyuma bakaba bari kurangira. Umwe akaba yitabye Imana mu minsi yashize, undi nawe akaba ari kujya mu nkiko, ari kujyanwa mu nkiko mpanabyaha mpuzamahanga. Aba bagabo rero bafite ibintu bahuriyeho mu by'ukuri. Urebye ubuzima bwabo, cyane cyane wenda tuhereye kuri uyu nguyu Hissène Habré wategekaga, wategetse Chad mu gihe cy'imyaka igera ku 8, ni umuntu wavutse bavuga ko yavutse ku itariki ya 13/8/1942, hanyuma akaza kwitaba Imana kuri 24 z'ukwezi aguye mu bitaro bita ngo Hôpital Principal i Dakar muri Senegal, nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'Ubutabera mu icyo gihugu cya Senegal. Mu buzima bwe rero uyu mugabo yabaye mukuru wa cyane kuko yamaze kubivuga guhera 1982 kugera 1990, ariko mbere y'uko agera kuri ubu butegetsi birumvikana, yavukiye mu butayu bw'ahitwa Djourab, aho ngaho ni muri noro ya Chad. Aba bantu rero baborozi cyane, nawe akaba yari muri abo ngabo, avukira muri famiye y'aborozi, ariko akavuga ko yari azi ubwenge. Hanyuma ajya ku ishuri akaba ariga, amaze kunyuma y'ubwigenge bwa Chad, haje iriya politike y'afrikanizasiyo, kaga mukunda kumva avuga ngo byo kwigira cyangwa byo kuvuga ngo kwanga agasuzuguro, ariko maze iminsi numva babivuga. Imyanya ya politike y'ubuyobozi yari ifitwe n'abazungu muri Chad bagiye bayihereza abenegihugu gahoro gahoro. Hanyuma Hissène Habré nawe aza kubonamo umwanya wa suprefe muri suprefecture yitwaga Musoro, icyo gihe ni uwari perezida yitwaga Tombalibaye. Muri uwo mwaka yagiye ahita ajya kwiga mu Bufaransa, ajya kwiga muri Institut des Hautes Etudes d'Outre-Mer, hanyuma yiga n'amategeko, yiga n'ibintu byerekeranye na politike, hanyuma yiga noneho rero na politike arayiga, ako kanayigisha nawe yagenderaga cyane ku by'abanyabwenge bitwa Franz Fanon cyangwa bya Che Guevara, byerekeye mu mwuzi Che Guevara arazwi cyane mu bintu bya Strago, hakaza n'uwitwa Raymond Aron. Abo ngabo ni abantu yagiye akoperaho cyangwa yigiraho cyangwa bagiye bamwinspira mu bikorwa bye bya politiki. Nyuma rero y'amashuri yize aho ngaho mu Faransa muri 1972 yaragarutse muri Chad. Aza muri Chad noneho ahita ajya mu mutwe wari uri mu ntambara witwaga Florina icyo gihe. Hanyuma yaho noneho we akora umutwe we yise Forces Armées Nationales du Tchad FANT uyu munsi wo mutwe warabu ntago kibaho birumvikana no ku itariki ya 21 z'ukwa 4 2024 ni kuvuga hashize nk'imyaka nk'ibiri gusa vuba agarutse muri Tchad mu karere ka Tibesti abantu bigometse ku butegetsi abitwa Abaretubu bari bayobowe n'uwo nguwo n'umundi wari umaze kugera imyaka ibiri yaragarutse muri Tchad ariwe Isenabe hanyuma barangije bo bavanyeho umuganga cyangwa bakidinapinze umuganga w'umudage baza kumurekura 75 babahaye babyita lanso mu gifaransa ndumva ari n'ikiguzi noneho nyuma yaho bafata w'umufaransa ariko aza kubacika aragenda noneho barongera baramufata baramufunga muri 77 baramufungura Isenabre rero niwe wari inyuma y'ibyo bikorwa byo kugenda afata abanyamahanga mu by'ukuri muri uwo mutwe we w'iterabwoba yari yashinze cyangwa se umutwe wari ushinzwe kurwanya guverinoma y'Injamena muri Tchad abo bantu rero bafunze bose yaje kubica nyuma yaho hashize nk'umwaka umwe gusa yarabishe arabica abafaransa boherezayo umuntu nyuma y'uko abafaransa boherezayo wagomba kujya kuganira nabo kugira ngo bari kuri ubwo rero wumva ko imishyirano yagenze nabi hanyuma arabica nyuma yaho yaje kuba yarakomeje ararwana noneho haza kuba imishyikirano muri iyo mishyikirano baza kumwemerera yuko bamuha umwanya wa premier ministre yabaye premier ministre wa Tchad ku itariki ya 29 z'ukwa 8 2018 amugizwe na perezida w'icyo gihe wari general Félix Maloum uyu nguri yasimbuye uriya wa mbere waruriho ubwo yagarukaga muri Tchad noneho amaze kuba premier ministre yakomeje mu by'ukuri ibitekerezo bye byo kugira ngo ahindure ubutegetsi cyangwa kugira ngo afate ubutegetsi injamena ntabwo byari byararangiye ku buryo yakomeje kubitekerezaho no kwitegura neza ari mu rugo butegetsi ibingibi ndumva abantu bakurikira politiki y'u Rwanda hari icyo bibabwiye ukuntu by'amasezerano yarusha nuko yaje kurangira uyu rero Isenabre yaje gufata ubutegetsi mu by'ukuri amaze gutangiza intambara yari ku itariki ya 12/2019 hanyuma ashinga umutwe w'abasirikare yise Conseil de Commandement des Forces Armées du Nord yaje guhinduka Forces Armées du Nord FAN hanyuma nyuma yaho amaze gushinga uwo mutwe wakomeje intambara mu by'ukuri yaje gufata ubutegetsi neza neza ku itariki ya 7/6/1982 aba perezida w'igihugu cya Tchad hanyuma ahita avanaho wa mwanya we yari afite wa premier ministre ibi nabyo bigiranyije n'intambara ya FPR n'ukuntu yafashe ubutegetsi n'ukuntu yahinduye amasezerano yirengagije amasezerano ya Arusha igashyiraho umwanya wa vice president hanyuma uwo mwanya wa vice president ukaza kuvaho muri 2003 Kagame abaye president asimbuye Bizimungu uyu nawe bisa nkaho neza neza nawe ibyo yakoze uretse ko yavanye uwo mwanya wa premier ministre niyo wari ufite maze kuba perezida ahita awuvanaho ubu ngubu akaba ari uburyo bwo kugira ngo ayobore mu by'ukuri nta umuntu umubangamiye abikora uko byifuza uwo mwanya wa premier ministre yawuvanye ku itariki 19/6/2006 urumva yari ashize igihe gito cyane iminsi 9 gusa icyumweru avuyeho hanyuma abari bari ku butegetsi icyo gihe hafi ya bose arabica abavanaho ibyo ngibyo bisa na none urugiranje cyane bya bisa ari byo muri Repubulika ya kabiri ariko tuzi yuko n'ubundi n'ubutegetsi bwa FPR abo butishe kereka bemeye kuba ingaruzwa muheto na ubundi abandi boteze barabishe babamariye ku icumu hanyuma rero Isenabre ntago yagagarikiye aho ngaho yahinduye ingabo ze azigira ingabo z'igihugu ibyo ngibyo ni nka bya FPR nyine nabyo baje bakahita baba ingabo z'igihugu bakavuga ko bongeyemo abandi nyuma amaze guhindura kuzigira ingabo z'igihugu ashyiraho n'umutwe wa gipolisi ariko wari umutwe wa politiki mu by'ukuri wari ushinzwe kugenzura igihugu no kugenzura abantu bose baba batavuga rumwe nawe uwo mutwe yawise ngo la direction de la documentation et de la sécurité DDS uyu mutwe wawugeranya ubu ngubu wawugeranya twava ko wawugeranya na Dimayo mu Rwanda wa Kagame rw'ubu ngubu uwo mutwe wa abredes wishe abantu benshi cyane ubutegetsi bwe bwose niwe warushinzwe ibikorwa byo gushaka abatavuga rumwe nawe bakabarigisa nkuko barigishe barigisa abantu mu Rwanda ibyo ngibyo bimaze kuba ubuzima wavuga ngo busanzwe mu gihugu cy'u Rwanda ariko noneho bakica n'abantu bose b'abanyapolitiki batavuga nabo ubwo urumva nyine biwe cyane cyane n'iby'iwacu hanyuma rero ku butegetsi bwe haje kuzaho n'ibibazo bagiranye ibibazo n'igihugu cya Libya ariko icyo ntavuze ni uko uyu mugabo kugira ngo agere ku butegetsi mu by'ukuri yafashijwe cyane n'abafaransa nyuma yaho yaje no gufashwa n'abanyamerika ajya kuva ku butegetsi rero uko byagenze ni uko we yiyomeye ku bafaransa yumva yuko afite afashijwe n'abanyamerika hanyuma noneho muri icyo gihe waje kumusimbura cyangwa waje kumuhirika nawe ku butegetsi kuko nawe yamuhiritse akoresheje intambara n'umuntu yaturutse muri no yari uriya wada werutse kwitaba Imana witwaga Idriss Deby niwe waje kunyura inyuma ajya kujya kuvugana n'abafaransa hanyuma baza kubategura intambara batangiza intambara nuko ku itariki ya mbere z'ukwa 12/1990 afatajwe n'abafaransa Idriss Deby avanaho Senabre waje guhungira mu gihugu cya Senegal ari naho yaguye ejo ku itariki ya 24 z'uku kwezi nuko nabibabwiye uyu mugabo rero amaze kuva ku butegetsi birumvikana ko yari yakoze bavuga yuko yicishije abantu bagera ku 40,000 abo bo bakeka ko cyangwa babaze birumvikana ko barenga ho gatoya ariko abo ngabo nibo bazi neza bashobora kongera ibimenyetso yuko yabishe mu myaka 8 yishe 40,000 muri abo ngabo yishe hari harimo n'ibikorwa by'icyarubozo mu by'ukuri nko gufata abagore akabahanisha n'abakobwa akabahanisha igihano cyo kubashumuriza ingabo ze zikabarongora nta bushake babigizemo ubwo rero amaze kuba ku butegetsi birumvikana yuko noneho ibyo bita ngo ubudahangarwa bwari buvuyeho kandi yari yanavuyeho na nabi apfanye ngo ku ngufu ku buryo yari amaze integezo nta zari zigihari amaze guhungira rero mu gihugu cyo muri Senegal ubwo ngubwo hagiyeho abantu collectif de victimes ubwo butegetsi bwe abantu bishyize hamwe abantu bose yagiriye nabi hanyuma bishyira hamwe kugira ngo bajye gushaka ubutabera nuko mu kwezi kwa mbere 1992 ahangaha uko yavuyeho muri 1990 nyuma y'imyaka ibiri gusa avuyeho niho abo bantu bishyize hamwe batangira gushakisha ibimenyetso icyo gihe rero habonetse ibyobo biriya byobo bashyiramo abantu benshi cyane bishe ibyo ngibyo byatujyana mu Rwanda 1994 cyangwa no nyuma ya FPR imaze gufata ubutegetsi abantu bagiye bajugunya abantu mu byobo batitaye uruvangitiranye niko navuga ubwo rero habonetse ibyobo ku 25 turutse mu rwa mukuru wa Chade muri ibyo byobo bavuga ko basanzemo abantu bagera ku 150 bose bishwe na rwa rwego rwa gipolisi yari yashyizeho hanyuma rero ubwo hagiye bakoze amaraporo ya komisiyo y'enquete bose barabara basanga hari babita gukira rezorufere bagera ku 80,000 bose bagizwe imfubyi n'ubwo butegetsi bwa Senabre abo ngabo barababaze neza bagera ku 80,000 hanyuma rero hahita hatangira ibyo kumukurikirana rero ariko birumvikana yuko nk'uko mwabibonye cyangwa mubikurikira kenshi byajya bigorana rimwe na rimwe gukurikirana aba bantu abanyagisuti bakiri mu bihugu bya Afurika by'ubucamanza byatangiriye mu gihugu cy'Ububiligi ubwo impamvu ari mu Bubiligi ni uko harimo bamwe muri abo ngabo bari bacitse ku icumu bari barageze mu gihugu cy'u Bubiligi hanyuma rero babonye nyine avuyeho bakoresha itegeko ryari nyine ryo rijya rikoreshwa mu manza za jenoside mu Rwanda ibyo bita kwa ku Bubiligi bari bufite competence universelle n'ubundi bacyayifite kuri ibyo byaha by'inyokomuntu barabikoresha rero noneho batangira gukurikirana uyu mugabo niho bashyizeho impapuro mpuzamahanga byo bita mandat d'arrêt international zamufashe zamusabaga ko bamufata hanyuma bakamwohereza mu Bubiligi akari wajya kuburanira izo mapuro zatanzwe ku itariki ya 19 z'ukwa 9 muri 2005 hanyuma bazishyikiriza abategetsi bo muri Senegal ariko abategetsi bo muri Senegal baramufata mu by'ukuri bakizibona bamufashe ku itariki 15 z'ukwa 11 muri uwo mwaka 2005 hanyuma bamumarana iminsi mikeya ariko nyuma baza kumurekura ubucamanza bwo muri Senegal buvuze yuko budafite mu by'ukuri ubushobozi bwo kugira ngo bumuburanishe ibyo bita ngo bwidekaraye incompetent ko nta competence bafite kugira ngo bamuburanishe hanyuma ariko ubwo icyo kibazo cyahise kijyanwa ku rwego rwa Afurika ndumva muzi mu mateka y'u Rwanda muzi ko Madame Victoire Ingabire nawe yajyanye ikirego cye muri urwo rukiko agatsinda kaga na guverinoma ye bakabategeka ko bamuha impozamarira ntibazitanga murazi yuko abakomoredi General Kayumba ndumva n'ikibazo cya Patrick Karegeya byose nabyo byajyanywe muri urwo rukiko uru n'urukiko rero rureba ibyo bibazo byose byerekeranye n'ibyo ngivyo ariko ku rwego rwa Afurika muri kwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2006 Union Africaine ibihugu byunze ubumwe bya Afurika byasabye Senegal ko yafata ikanaburanisha Isenabre bamukurikiranyeho ibyaha by'inyokomuntu ibyaha by'intambara ndetse n'ibyaha by'icarubozo noneho Senegal icyo yakoze icyo gihe nuko yakoze amahinduka mu mategeko yayo noneho inemeza ifata icyemezo muri itegeko nshinga ryayo kugira ngo ishobore kuba yaburanisha uyu munyagisuti Isenabre ku butaka bwayo bwa Senegal ariko bakora ibyo ngibyo bari bamaze guhagarika igikorwa cyo kugira ngo bahagaritse ubusabe bw'amahanga yose ni ukuvuga ngo Senegal icyo yakoze ihagaritse iby'amahanga yabasabaga ayo mahanga yari igihugu cy'Ububiligi cyane cyane noneho bavuga yuko bagiye gukora amategeko bazashobora gukoresha kugira ngo bazashobore kuburanisha uno mugabo ibyo ngibyo barabikoze hanyuma barangije bashyiraho urwego bise ngo urwego rw'umugereka ndumva rw'ubucamanza ariko urwo rwego rwari kuri ku rwego rwa Afurika ruri Dakar muri Senegal ngo batangiye kuburanisha rero kuburanisha uyu mugabo ku itariki 15 z'ukwa 8 oya ndarimbivanda ku itariki 15 z'ukwa 8 muri 2008 niho muri Chad naho bari batangiye imanza noneho bacira uyu mugabo mu gihano cyo gupfa uyu nguyu Isenabre bo bamukira adahari birumvikana kubera impamvu zimwe no kuvuga ibyaha by'inyokomuntu ibyaha byo kwica urubozo n'ibyaha byo mu ntambara ibyo ngibyo byabereye injamena ku itariki ya 3 z'ukwa 12 muri 2012 uwari uhagarariye abarega bo mu gihugu cy'Ububiligi bari bagiye muri Association des Victimes de Crime et Repression Politique yari yobowe n'umucadiyene umucadiyene witwa Suleiman Gwengwe bavuze yuko nibo batangaje bwa mbere yuko hashobora kuzabaho urundi rubanza cyangwa se ko bazashobora gukurikirana mu by'ukuri uyu mugabo ku butaka bwa Senegal hanyuma aza gufatwa baje kumufata ku itariki ya 30 z'ukwezi ni nyuma y'amezi atandatu by'ukuri ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu 2013 baramufashe hanyuma baramufunga batangira enquête bamufunze batangira gushaka ibimenyetso nubwo ariko mu Rwanda bajya babivuga icyo gihe abantu benshi birumvikana ko bishimye hanyuma rero yaje gucibwa urubanza nyuma y'imyaka itatu ibiri ku itariki ya 20 z'ukwa 7 niho yatangiye kuburanishwa n'urwo rugereko rw'urukiko rya Afurika bari bashyizeho rudasanzwe rwari rwashyizweho na Senegal na Union Africaine ntabwo ariko kugira ngo urukiko rugeho no kugira ngo uyu mugabo amufate hagiye habaho ubufatanye n'izindi asosiyasiyo n'indi miryango irenganura ikiremwa muntu mu byukuri za Human Rights Watch hajemo ababiri nabo bagizemo uruhare rukomeye cyane hanyuma na Cour Internationale de Justice nayo yagizemo uruhare rukomeye cyane kwera yuko byabaye ngombwa yuko bakira igitutu kuri Senegal baranayirega kugira ngo kwera kwa yanze kuburanisha cyangwa se gutanga uyu mugabo kuko mu byo basabaga Senegal mu gihe cy'ababirigi basabaga Senegal kugira ngo imuburanishe cyangwa se bayihe ububirigi ikoreshe ya competence universelle imuburanishe ariko Senegal yarabyanze ishyiraho urwo rukiko rwabo nababwiye mu kanya nuko na Nations Unies nayo yaje kuza kubyivangamo birumvikana kubera yuko ibi byaha ntabwo bijya bisaza ari nayo mpamvu abantu bajya bacika intege wenda bavuga ngo mu kaga arakomeye cyangwa kaga ibikiri biki byose kaga nta hanazacikira ubutabera kaga ubutabera buzamugeraho byanze bikunze nk'uko turi kubibona kuri uyu nguyu wagiye ukora nkawe no ku itariki ya 30 z'ukwa gatanu muri 2016 nibwo bamukiriye urubanza
yego wanyarutsa
hanyuma bamukira urubanza ibyo byaha byose bamuregaga biramufata nuko bamuca n'amande bamufunga burundu mu kigihano cyo gufungwa burundu agafungirwa muri Senegal hanyuma ariko akazatanga n'amande agera kuri kuri miliyoni hagati ya miliyoni 10 na miliyoni 20 z'amasefa kuri buri muntu wese yagiriye nabi urumva n'abantu hari twavuga 40,000 ariko hakaba ari n'ibihumbi 80 byabaruwe by'abakomoka kuri ibyo bihumbi 40 ubwo rero yaje kujurira hanyuma ariko ibye biza kwemezwa n'umundi mu 2017 arafungwa hanyuma ejo bundi mu kwezi umwaka ushize niho Usenable yasabye abifashwemo n'abavoka be n'umuryango we asaba yuko bamufungura akava muri gereza kubera yuko ashaje kandi ko ubuzima bwe butari bworohewe kubera ikibazo cya COVID noneho ukiko rumwemera ko rumuhaye iminsi 60 akava muri gereza akagiwe akitabwaho nabi ariko bakamucungiraho ngaho no kuvuga ubucamanza bwa Senegal aragenda rero bayagiye iwe ku itariki ya 7 z'ukwa kane muri 2022 mwaka ushize amara y'iminsi 60 ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa gatandatu asubira muri gereza ari naho yaguye ejo muri ku itariki ya 24 noneho rero umuntu wakwibaza ngo uyu mugabo azibukwa te mu by'ukuri mugabo azibukwa nk'umwe mu banyagisuti wishe abaturage be batabarika kugira ngo agere ku butegetsi ndetse anabugumeho yatwitse amazu y'abantu ahanisha inkumi n'abategarugori gukora imibonano mpuzabitsina n'abasirikare biwe kandi abo izo nkumi n'abategarugori batabishaka hanyuma kandi ashyiraho n'amazu y'ibanga yandi bita ngo safe house nduva ibyo ngibyo twagize kubikora ikiganiro no kuri ino radiyo yakorerwagamo icyarubozo ku bantu bose batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe agiye atarangije igihano cye ariko ndumva uyu munsi n'uwo muryango we aba benshi cyane bari mu gihugu cya Senegal ntabwo ari abantu bavuga ko bagendana ishema kubera ibingibi ibyo uwo bakomokaho yakoze none twihuse cyane yo kora ko iminota iri kuducika twavuga gake cyane none kuri uriya wundi nawe witwa El Bashir wategetse igihugu cya Sudani muramwibuka azenguruka Afurika yose kandi afite impapuro zimuhagarika zari zatanzwe n'urwa rukiko rwirahe mu Burundi rushinzwe kuburanisha ibyaha mpuzamahanga uyu mugabo rero muramwibuka ashyigikiwe n'abanyafurika ndumva yagiye mu Rwanda yagiye mu Bugande yagiye muri Afurika y'epfo hose nta muntu umwe ushobora kumufata ariko abaturage be bari bamaze kurambirwa mu by'ukuri icyo ubwo butegetsi bw'igitugu muzi ukuntu kubera ikibazo ndumva n'ikibazo cy'imigati nabo bagize hanyuma kubera inzara kubera ubukene bakaza kwiyemeza yuko bagomba kumuhindura batangiye bigaragambya agenda barasa ariko ntibacika intege aza gushyigikirwa cyane n'abasirikare biwe batashakaga yuko agenda kandi birumvikana aba banyagisuti bose iyo bagira ngo bagume ku butegetsi nta kindi kintu bakora uretse kugira ngo bafate ingabo bakaziha ibyo zitagomba kugira cyangwa bakazibyimirengera ubundi kugira ngo zige zibarwanaho ibi nabyo ntago bitandukanye cyane n'ibibera iwacu murabizi ku buryo uyu mugabo rero nawe yaje kugeraho ngaho abo basirikare nabo babona bikomeye bemera yuko bamufata ko ava ku butegetsi ariko bamukingira ikibaba mu minsi ya mbere muzi ko bamufunze igiye bavuga ko afunze ariko yari iwe mu byukuri ari bamucungiye iwe adashobora gusohoka hanyuma presha zose bashyizeho urukiko rwo muhorandi wakizo kugira ngo bamufate kugira ngo mutange ziranga zirananirana kugeza ejo bundi ubwo bavugaga yuko urukiko rwumvikanye mu byukuri na guverinoma ya Sudani kugira ngo bazamutange ubu ngubu bakaba bari gutegura kugira ngo bazamuvane aho ari muri Sudani aho afungiye muri gereza kubera ko yanaburanye muri nariya naho agatsindwa ibyo bamuregaga byose akaba agomba kuzajyanwa kujya kuburanishwa cyangwa kujya gufungirwa nako bazamuburanisha kugira he mu Buholandi aba bagabo rero ni abagabo mu by'ukuri ubigeranyije n'iby'iwacu ntago nagiye mu buzima bw'uyu nguyu Al-Bashir ariko nawe neza agenda gusa n'iby'uyu nguyu wo muri Chad bikenda gusa nanone cyane n'ibyo mu gatsiko ni ukuvuga ngo ubutegetsi bwa Paul Kagame n'ukuntu nabo bagiye babujyaho bose ukuntu bagiye bafashwa n'amahanga kugira ngo gere ku butegetsi ukuntu bagiye baza bageraho bakica abantu bose batavuga rumwe ubu ngubu mu Rwanda biranakomeje ndumva wa nyuma turi kutabariza ubu ngubu waburi irengero ari Gilbert uriya muhungu ijwi ry'impfubyi ubu nawe bivuga ko yaburi irengero n'umuryango n'umudamu we abana bibo barakubiswe nta muntu uzahana ari ariko buriya nawe yaranyegejwe ndumva mwarabubonye mwese message yagiye yohereza kuri za WhatsApp n'ahandi hose yohereza abayobozi harimo n'uriya Gatabazi ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu ibyo ngibyo ni ibyo bintu bakomeje gukora ariko icyo impamvu wenda nkeka uyu munsi n'iki kiganiro twagarutse kuri aba bagabo ni ukugira ngo twerekane yuko nta gahora gahanze kandi twerekane yuko kugira ngo ibyo byose birangire mu by'ukuri ari abene gihugu bagiye babigiramo uruhare bagahaguruka bakiyemeza guhangana n'aka gatsiko nta muntu twasaba ngo nafate ngo nahaguruke ajye kurwana n'agatsiko ntabwo bishoboka ariko hari ibyakorwa kugira ngo abantu abanyarwanda nabo bitandukanye cyangwa se basezerane n'aka gatsiko mu by'ukuri nk'uko mwabyumvishe hariya muri Chad byasabye yuko hagira abantu bahaguruka bakiyemeza kuvanaho uwo muntu wari ugiye kumara abantu abo bantu babigize ni Idriss Deby nubwo nawe yaje kugeraho ngaho nawe kamera akaba umunyagitugu ariko yari yagize ubwo bushake bwo kugira ngo ahaguruke no kugira ngo afatanye n'abandi bacadiye bagire icyo bakora ahangaha muri Sudani nicyo kintu wenda n'urugo rurarugero rwiza umuntu yatanga ku byatuma agatiko kagira ni uko abaturage bari barambiwe iki gitugu kandi babona yuko nyine ubwo butegetsi nta kintu bubamariye mukanswa turi kuvuga banki y'abaturage bo mu Rwanda yagurishijwe twerekanye akamaro k'iyo banki mugenzi wanjye Denis Bigende yerekanye icyo banki ari mariya abanyarwanda muri rusange abanyarwanda bo hasi abanyarwanda bakiriritse ariko irangwa iragurishwa inyungu z'abo banyarwanda zititaweho tubwirirwa tuvuga murabibona ku mbuga nkoranyambaga abantu bakubitwa Safari mwamwumvishe Safari yabaye Safari ariko Safari n'urundi rugero we yatanze mu Rwanda kuko agomba kuba yarumvise ibi ngibi akumva yuko ari ukwirwanaho banyarwanda kazi mukurikira byitahuka ni mwange yuko mukomeza gukandamizwa ni mwange yuko mukomeza kwicwa ni mwange yuko mukomeza kwamburwa urwanyu ni mwange ko mukomeza kuba mu gihugu cyanyu mumeze nk'abanyamahanga kandi abanyamahanga aribo baza bakabaha ibyiza by'igihugu cyanyu ntabwo tubasaba kugira ngo mugire ikindi kintu mukora ni mwange gusa muvuge yuko ibyo bintu mubyanze ababarenganya mubavuge ababarenganya mubasakurize mubavugirize induru kandi munafashanye Safari yababera urugero rwiza nimuhaguruke muvuge ibibakorerwa mubyange mubabwire wenda yuko ibyo babategeka mu mukore muri bibikore ariko ko mutabyemera ko atari ibintu byanyu ko igihugu ari icyanyu ko mugomba kukibamo kandi mukakibamo muri nk'abanyarwanda mukakibamo mwishimiye kukibamo nk'abanyarwanda yuko nta munyarwanda urutundi ko abantu b'agatsiko mubarambiwe hanyuma ubundi muzarebe uko agatsiko kazavaho nk'aho mvugiye ahangaha ntabwo agatsiko uyu munsi kidoga gakora ibyo gashatse ari uko gafite ingufu kurusha abantu bose hafi aho ngaho iwacu muri Congo muri Repubulika Demokratike ya Congo muri Zaire muzukuru Mobutu yavuyeho muzukuru Idi Amin yavuyeho ni ukuvuga ngo aka gatsiko twese dushyize hamwe tugahaguruka tukiyemeza yuko tugomba kugasezerera nta shiti twakavanaho ntabwo tugombera kuba dufite imbunda ntabwo tugombera kuba dufite amasasu icyo dusabwa gusa ni ukugira ngo twumve yuko ibi bintu biturambiye kandi ko tumaze kubihaga mu by'ukuri biri mu nzira ariko ntabwo byihuta nimureke duhaguruke twese hamwe ba nyirinde baba bandi birwo bavuga yuko dakora politike ntabwo iyo umuntu uriya safari ntago bamukubita kuba bashaka kumukubita kwa yakoraga politike ntabwo ibintu by'abantu baba nyahe babitwaye kwa ko bakoraga politike nta politike bakoraga ahubwo nukwanga ikibi abanyarwanda nibanga ikibi nibacanga nta kabuza gatiko kazaba kagiye kubera ko gatiko ntacyo ntacyo karicyo ni shitani niko katuma abanyarwanda bararika bahangayitse birababasha cyane kubona igihugu mu Rwanda kirego kirata yuko ngo gitera imbere kigira iki byose ariko abanyarwanda bakaba bari mu bihugu bitatu bya nyuma byishimye ku isi ibyo ntabwo byumvikana kandi mu by'ukuri u Rwanda rufite ibyagombye gutunga abanyarwanda ariko ibyo ngibyo nibyo ako gasiko gatwara mureke rero duhaguruke dushyire hamwe tubyange twiyemeze tuvuge yuko tugomba kuzasigira igihugu cyacu abadukomokaho igihugu izima nitwe bireba nta wundi akisere nduva narekera aho ngaho nabaye nduva natinze magambo ariko icyo ngicyo nicyo gituma duhaguruka uhaguruka nicyo gituma Serije n'abandi bose bagira kuri raditahuka baza kugira ngo baganire baganize abanyarwanda mu by'ukuri nta kindi no kubakangurira kugira ngo twese hamwe turebe uko twashyira hamwe kugira ngo bino bintu bihagarare akisere ndamushimiye ko wabaye umwanya muri turakomeje
urakoze cyane ndagushimiye ahubwo rero Patrick kuri ubwo bushakashatsi badukoreye kandi nizere ko abanyarwanda badukurikiye n'abazadukurikira ndetse n'abandi batazabasha wenda kudukurikira ariko abazamenya izi nkuru nziza iyi nkuru nziza yo kwereka abantu ko kuvanaho abanyagitugu bishoboka bazagenda bakayitangiza n'abandi twese tugashyira hamwe kugira ngo buri munyarwanda agire uburenganzira mu gihugu cye ye gukomeza gukandamizwa urakoze cyane bwana Patrick Wariraye reka nge rero kuri bwana Cedric nawe afite ari byo nari namusabye ko yadufasha muri uyu mugoroba iminota iratujyana ariko ndibaza ko wenda nko minota icumi ashobora kuba abirangije bwana Cedric wabonye ko uyu munsi rero umuvugizi wa Rusesabagina Hotel Rwanda Foundation yashyize ahagaragara inyandiko yagenewe itangazamakuru igaruka ku mwaka ushize Paul Rusesabagina ashimuswe nari nabasabye ko wenda mwaza kudufasha kubwira abanyarwanda dukurikiye kuri uyu mugoroba ibikubiye muri iyo nyandiko niba mwabashe kubona akanya ko kubikoraho mwabitubwira mu magambo yihuse ijambo n'iryanyu bwana Cedric mwamutwumva niba ushobora kuri kuri myote sorry nibagiye gufungura mikoro yawe niwe wanyumvishe ijambo n'iryawe
yego ndi kumva murakoze cyane iyi nyandiko rwose nyine ndagerageza nkivuge mu magambo makeya nyine ibarwa irasobanura ko hashize umwaka Paul Rusesabagina yarashimuswe na leta y'u Rwanda Paul Rusesabagina akaba ari umuntu w'intwari azwi ko yatabaye abantu benshi cyane mu gihe cya jenoside muri 1994 akaba yarashimuswe kubera ko ari umuntu uvuga ukunze kuvuga ibibazo biri mu Rwanda noneho akaba yarafunzwe mu buryo butemewe nyine n'uburenganzira uburenganzira bw'ikirema muntu nk'uko bwemewe na UN cyane cyane na UN n'itegeko yitwa Mandela Rule kubera ko yamaze muri solitary confinement iminsi 250 nyine yafunzwe ari wenyine solitary confinement akaba ari n'ubundi buryo bwo kwicisha umuntu urubozo akaba adafite akaba yataha uburenganzira bwo gufata umwavoka ashaka adafite na access kuri kubyo aregwa none akaba yashyizwe imbere y'urukiko ngo bashobore gusa kumuhana ariko mu kuri atari ubutabera nyabwo akaba umuryango we ufite impungenge ku buzima bwe kubera ko yari umuntu nyine wigeze kurwara kanseri akaba afite n'ibibazo by'amaraso ariko leta ibyo ngibyo ikaba ibyirengagiza gusa yitaye ku kibazo cya ya ku kibazo cyo gushaka guhutaza nyine gusa Paul Rusebagina ndanabibutsa ko mu myaka yashize nyaka ko muri 2018 muri 2018 hasu Leta y'u Rwanda yashyizeho itegeko yo guhana abantu ngo bayinenga nyine no kuri leta ufite ifite ifite nyine itishimira ko bavuga ukuri nuko yitwara abantu baba bafite ibibazo ikanga ko kubibona ahubwo ikaba ishaka ko irakomeza ikabaho abantu abanyarwanda bakitwara n'inzara ntibagire uburenganzira bwabo uburenganzira bw'ikirama muntu ibi ngibi rwose ni ibintu akora akibwira ko ari ibintu byiza kandi na batubwiye urugero rwa Isenabre ntacyo byamumarira murabizi bwana Karizi Jabo abagereki bari bafite muri filozofi yabo bari bafite amateka y'umwami bitwaga Midas. Umwami Midas yari buriya yameze nka Kagome buriya Midas yari umuntu ntabwo ari umuntu wabayeho kuko ariho n'umugani yari umuntu nyine wari umuntu w'umukire cyane ariko akaba yari umukire ko akabona adafite zahabu ihagije n'ibyo afite akumva ashaka n'ibindi ntabwo yajyaga ahaga noneho ngo yarasinze sinzi ukuntu byagenze noneho ngo mu Imana zayo ari Zeus ngo amuha uburenganzira bw'uko ikintu cyose azajya akoraho ngo kizahita kiba zahabu rwose arishima cyane natangira gukora kuri zahabu ariko ikibazo ni uko ikintu cyose muri cyo kubera ko cyabaga zahabu cyaburaga agaciro kayo kuko ibintu hari n'ibintu byinshi mu buzima byiza cyane agaciro kayo karenze zahabu noneho gusa ibintu byose byari zahabu ahubwo yicwa n'inzara n'umwana w'umukobwa we yamukoraho nawe aba zahabu arapfa Kagome we nawe aribwira ko mu gufunga Rusesebagina ko no kubwicisha rubozo ko bizatuma aguma ku butegetsi nyine ubutegetsi iteka ryose ariko mu kuri ntabwo ariko bimeze mu kuri yatari abanyarwanda ariko afite ubutegetsi bwa gisimba nyine bwitwara nyine bugirira nabi abaturage ubutegetsi bushinzwe kuri we gusa itegeko nshinga iravuga ngo twebwe Paul Kagome niwe rwose nitwebwe Paul Kagome niwe ibintu byose nibye igihugu cyari gihari imbere ko navuka igihugu gifite abaturage amamiliyoni 11 cyaba byose byabaye bya Kagame ariko cyo we atatekereza niko abantu bajyaho bakareka gutinya niyo mpamvu twese twarahaguye ntabwo ari uwa mbere Paul Rusesabagina hari habayeho n'intwari zacu karegeya habaye hari n'izindi ntwari ziri mu gihugu na hanze yaho zikomeza kurwana nk'abari kumwe natwe kuri radiyo kuri uyu mugoroba ariko ahangaha bitwereka ko tugomba gukomeza tukarwana nk'uko abarwanye ngo Isenabre aveho uko nabo babigenje kandi ikindi abanyarwanda mu nyumva niko ikibazo cyo muri Chad bakoze niko bamuvanyeho barangije barongera bakiraho sisiteme ijya kumera nk'iye y'abazagawa y'abadebi itno twebwe tugomba kubyigaho tukavuga ngo reka turwanire u Rwanda aho hazaba hari ubutabera aho umuntu atashobora kwishwa urubozo aho umuntu afite uburenganzira bwo kuvuga ibitekerezo bye nta ibitekerezo bya Rusesabagina ntabwo ni ibitekerezo byiza Rusesabagina ntabwo yigeze yifuriza inabi umuntu n'umwe Rusesabagina yifuza ko umunyarwanda yabaho neza na ruko twese ahangaha tubyifuza rero Paul Kagame yumve ko ibingibi ariko kuba mwa Maides kuko ibintu byose Kagame akoraho birapfa yibwira ko ibyo ko bizatuma aguma ku butegetsi iteka ariko mu kuri nawe ari kwigirira nabi uko Indien abanyarwanda na tuzemera gupfa tuzakomeza turwani Repubulika yacu turwanire imiryango yacu turwanire abavandimwe inshuti zacu kandi abanyarwanda ngo tubibenye twenyine uko n'abakongomane nabo turi kumwe nabo n'abaturanyi bose turi kumwe nabo ngo twubake Afurika nshyashya aho ngaho aho abaperezida batica abaturage gutyo ngo twaba turi ibisimbu murakoze
urakoze cyane Bwana Cedric mbere y'uko dusoza kino kiganiro kuko iminota iriya turangiranye ndagira ngo musabe utubwire gatoya uko bitekereza wowe wenda mu gihe cy'iminota nk'ibiri itatu hari ikibazo wabonye cy'umuntu wakoze ibikorwa nakwita ko ari iby'iterabwoba i Dar es Salaam akica abapolisi nawe bikaza kurangira bamwivuganye ariko itazanira ko ibinyamakuru bimwe na bimwe byo mu Rwanda byatangiye kuririra kuri biriya byabaye mu gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania bishaka kugaragaza ko mu by'ukuri akarere kugarijwe n'ibikorwa by'iterabwoba bishingiye ku buheza nguni cyane cyane bw'idini ya Isilamu si mvuga ko ibikorwa by'iterabwoba bitari muri Afurika cyangwa se atari abafite imigambi yo kuba babikora ariko u Rwanda rwo rusa nk'urubivuga kugira ngo rusobanure impamvu rwohereza abasirikare cyangwa se abana b'abanyarwanda muri za Centrafrika muri za Mozambique aho kugira ngo wende koko niyo nibyo bikorwa biharirwe rwafatanya n'ibihugu byo mu karere kugira ngo babe bakumira ibyo bikorwa bitarahagira cyane cyane ko niba wibuka neza hari harashyizweho urwego ruhuza ingabo zo mu karere KAC kugira ngo zibe zakwitegura kurwanya ibikorwa ibyo byose byahungabanya umutekano wo mu karere ariko kuva Perezida Kagame agiranye ibibazo na Perezida wa Uganda ndetse n'u Burundi ibyizo ngabo bisa nk'aho byahagarariye aho ngaho noneho u Rwanda rwa rusigaye rukora ibikorwa bisa nk'aho ari ugucuruza sinzi ukuntu abita abamerisoneri ubona bisatira iki cyangwa bishaka gushushanya iki kuba ibinyamakuru byo mu Rwanda byarahise byururira kuri biriya byago byabaye ku baturanyi bigashaka kugaragaza ko ari asa nk'habaye uburangare ku gihugu cya Tanzania kuba hari kitarumvishe iyo nkuru za u Rwanda rwakoze ruvuga ko ngo hari ibikorwa by'iterabwoba byaba byugarije akarere ijambo ni ryawe mu gihe cy'iminota itatu ine
murakoze icyo nk'uko mwabivuze nibyo ko terorisme irahari sinzi niba ari uko ingana ariko irahari ahubwo ikiri inyuma y'ibi ngibi byose twigeze kubiganira mu kiganiro cya Bwana Edouard Kabagema ikiri inyuma y'ibyo ngibyo ni ko buriya u Rwanda rufite ideni nyinshi cyane kandi iriyongera buri mwaka sibyo iriyongera cyane cyane ko bakomeza kujya bashyira amafaranga mu gisirikare rero abo basikagame abo basirikare bagomba kuba bafite aho wabohereza n'ayo mafaranga abagomba kuba ari gushaka aho yayavana kuko muribuka ko mu gihe cya covid u Rwanda rwagize ikibazo cyane ku buryo byabaye ngombwa ko bajya gushaka inguzanyo inshuro ebyiri ngo bashobore kuyiha bashobore gutangira kuriha iyo deni muri iki gihe u Rwanda rufite ibyo bibazo rero niyo mpamvu bagiye kujya bohereza bari kujya bashaka ibibazo aho biri ngo bashobore kohereza abasirikare aho ngaho ngo bashobore kuhavana amafaranga ni ikibazo bafite aho ngaho kandi muri Afurika n'iki gihe ibihugu byinshi bisigaye byarafashe ibisirikare bisigaye byarabaye nka force mercenaire nk'uko mwabivuze kubera ko ibihugu bimwe nyine cyane cyane ko n'izi ntambara zo muri Afghanistan zirangiye uko zirangiye ntabwo buriya ibyo bihugu bikomeye bifite ubushake bwo kohereza ingabo zabo iyo zohereje ingabo zabo biba ngombwa ko zisubiza abaturage babo zibabwira impamvu abasirikare babo bagiye gupfira ibindi bihugu kandi bafite ibibazo iwabo cyane cyane n'ibihe bya COVID. Rero ubu ngubu Leta y'u Rwanda ifite ibibazo ekonomiki, kandi kujya kurwanira abazungu nibyo bintu bakora, kuko ibyo byanabafasha. Noneho ndi barangiza batubwire ngo ni abapanafricaniste, n'abapanekagamise cyangwa se abapanimayidesi, ariko sinzi niba ari abapanafricaniste. Nuko umuntu yabisobanura niko bari gushaka uburyo bariha amadeni. U Rwanda rufite ikibazo cy'amadeni, ariko ni nka bya bindi bya Maides birahuye, kuko mu kuri kurwana n'abo bantu muri finance n'ibihugu bya Saudi, bya Saudi Arabia n'ibiki byose, sinzi niba ariko icyo bizatumarira kujya twoheza abantu bakajya kuhapfira. Tuzareba, ariko ntabwo ari intambara zishobora gutsindwa mu buryo bworoshye, cyane cyane yo kurwana ahantu hari hanini cyane nk'aho ngaho, ariko tuzaba turi kubireba. Cyane iyo wohereje 3,000 gusa ingabo zidafite n'ubushobozi bw'ibikoresho bihagije ngo barwane iyo ntambara. Ariko tuzabisobanura mu buryo burambuye ikindi gihe. Yakoze.
Urakoze cyane Bwana Cedric, urakoze kuri ibyo bisobanuro duhaye. Ndibaza ko wa mugani ari gutegereza tukareba aho ibintu bigenda bigana. Reka rero dusoze ikiganiro cyacu nk'uko umaze kubivuga nyine. Paul Pegasus cyangwa se Paul Kaga ntabwo ajya yiburira, urumva nyine ahantu hose ashobora gukura ifaranga, nta scripture agira, ahita afata igishoro cye cy'abantu b'abasirikare nyine agashobora, nuko nguko yabaye, nta kundi twabigenza, nta kaga. Ndagira ngo rero mu ijambo Bwana Denis, mbere yuko wenda ajya mu yindi mirimo. Bwana Denis, ni wowe butumwa wifuza kugira abanyarwanda kuri uyu mugoroba dusoza?
Urakoze cyane Kanijabo. Ubutumwa busanzwe narangiza rwose, cyane cyane ngenda abanza abanyarwanda bari hanze, noneho nkurikizeho n'abanyarwanda bari mu gihugu. Abanyarwanda bari hanze nibaze rwose turebe ukuntu twashyiramo intege, twongere imbaraga, dushyire hamwe, dushake uburyo buriya butegetsi bwahinduka bwavaho, kuko nibwo ibisubizo byugarije abanyarwanda bizaboneka. Ibibazo byugarije abanyarwanda bikabasha kubonerwa ibisubizo. Icyo nicyo rwose cy'ingenzi numva nabahamagare. Ntibumve ko hari ibyo badashoboye, buri wese akore uruhare rwe, atange umuganda we, ariko tugerageze dushyire hamwe kandi twumve yuko twese bitureba, bitareba abantu bamwe gusa kandi bo bazabikora, noneho abandi bo bakaba ari bo biyicariye gutyo gusa nta kintu bagira. Ibyiza ni uko ibintu byakorwa na buri wese, kandi ni nabwo bitanga umusaruro buri munyarwanda wese azibonamo. Abari mu gihugu birumvikana yuko akenshi bo barugarijwe, bari kumwe n'ubutegetsi bubi bukomeza kubica, ariko ko hari indi ntambwe nabo igomba guterwa. Narindi kureba icyo mbivugiye nuko hari akavideo kagiye kanyuraho aho abantu bagerageje, ubanza hari umu bano bantu b'abadaso bashatse kugira ngo bababangamire, noneho birwanaho. Ikintu rero abanyarwanda bagombye kugira icya mbere ni ugutangira kwigira icyizere, kwanga kumira biriya bya propaganda bya FPR na Kagame ye, noneho buhoro buhoro bagatangira no gutegura imitima yabo, banga nabo gushyirwa muri ibyo bintu by'inzangano by'amacakubiri cyangwa byo guhemukira bagenzi babo. Ibyo rero ntibabasha kubikora. Nibaza yuko natwe tugashyira hamwe, nibaza yuko byanze bikunze impinduka ibizaba yacu, kuko ni twebwe turi ku ruhande rwiza, dufite n'impamvu yumvikana yo kubohora igihugu cyacu cy'abanyarwanda, tukagira ubuyobozi bwiza, kandi abanyarwanda twese twiyumvamo, dufite n'ijambo rimwe tukaba tureshya. Urakoze cyane ubwo nawe ubutaha, kandi nkabandangije ngushimira umurava wawe no kuba wantumiye. Urakoze.
Urakoze cyane Bwana Denis, reka ngushimire nawe kuba ku munsi nk'uyu wo ku wa gatanu watuboneye akanyana kuri radio itahuka. kaza kuganiriza abanyarwanda ibintu bikomeye cyane. Nizera ko nshishikaza buri munyarwanda wese kuzumva ubutumwa watanze kuri uyu mugoroba, kuko nubwo ingenzi cyane. Reka ngushimire rero, muzagire weekend nziza mwe n'umuryango wanyu.
Yego, urakoze cyane.
Mwarakoze rero Bwana Denise Rugendo. Reka njye kwa Cedric. Cedric, nubwo tutabanye igihe kirekire ariko ngira ngo byinshi wenda wari wabikurikiye, ni ubuhe butumwa wifuza gusigira abanyarwanda kuri uyu mugoroba?
Ndabashimiye. Ubutumwa nifuza kubwira abavandimwe batwumva kuri uyu mugoroba ni kubahumuriza rwose, bavandimwe duhaguruke twubake igihugu gishyashya. Ijambo Repubulika buriya ni ijambo riva ku Kilatini rivuga Repubulika, ni la chose publique, nyine ni ikintu cya rubanda. Leta yacu ntabwo iri iya rubanda, ariko ishobora kuba iya rubanda. Ndatumiye abanyarwanda bose n'abari muri FPR bose no muri opozisiyo, umuntu wese witwa umunyarwanda aho ari ku isi yose, hamwe muze twubake igihugu gishyashya. Repubulika nshyashya yubatse ku burenganzira bw'ikiremwamuntu, ku burenganzira ku buryo umuntu ashobora kuvuga nabizi. Hari umuntu nari ndi kumva kuri YouTube kare ari kuvuga, ari gutumira umuntu mu Rwanda, ari gutumira sizi niba ari mu Rwanda, ariko ari gutumira ku bana ba Paul Kagame ngo unaamwe udure ngo ariko ngo abana ba Kayibanda ngo ntago bari mu gihugu, abana ba Habyarimana ntago bari mu gihugu, abana b'umwami ntago bari mu gihugu. Aba namwe nimutareba neza uko FPR ntago ari imana, namwe na ejo bundi nawe ntago muzaba mu gihugu. Rero ibintu byo kwirirwa duhunga sibyo, ukabona abategetsi bose b'u Rwanda kuva ucunshu bose baravuyeho nabi, ukabona nta butegetsi busimbura ubundi mu buryo bw'amahoro, ibyo ngibyo bigomba guhinduka. Mureke twubake amateka mashyashya dushoboye kubikora. Abanyarwanda kenshi tukunze kuvuga amateka yacu mabi, reka twubake amateka meza. Reka twikonsantre hamwe twubake urwa Gasabo rushyashya rushinzwe kuri ibide kuri mwebwe. Gihanga yahanze u Rwanda, reka natwe duhange Gasabo hamwe, Repubulika y'u Rwanda. Urakoze.
Urakoze cyane Bwana Cedric, urakoze cyane kandi ubutumwa bwawe nizere ko uzagira icyo bufasha. Niyo yaba umuntu umwe cyangwa babiri burya tuba duteye intambwe, ariko reka nizere ko bazaba benshi. Urakoze cyane Bwana Cedric, muzagire weekend nziza.
Namu Imana ibahe umugisha.
Urakoze cyane. Reka rero ijambo ryo gusoza ikiganiro cyacu cy'uyu mugoroba Bwana Patrick. Bwana Patrick, mbanje kugushimira ku bitekerezo byiza waduhaye kuri uyu mugoroba. Ndagira ngo nawe dusoze ikiganiro ugira ubutumwa usigira abadukurikiye n'abazadukurikira andi ferie cyangwa se mu bihe biri imbere, ijambo ryawe.
Urakoze cyane Axel kwa umpaye ijambo nanjye kugira ngo ngire ijambo navuga ryo gusoza mu by'ukuri. Abadukurikiye mwumva mwakurikiye ibiganiro twagiranye uyu munsi muri uyu mugoroba cyangwa se muri iki gitondo, aho baba muri mu gitondo, mu by'ukuri ntabwo ikiganiro twagiranye gusa ngo tuganire tubikane cyangwa se twongere twiyibutse ibyagiye biranga amateka, ariko nanone twiyibutse ku bibazo dufite nk'abanyarwanda n'ibisubizo dushobora kubibonera cyangwa se n'ingamba twafata kugira ngo tubikemure mu by'ukuri, kuko turabishoboye, dufite ubushake, dufite n'ubushobozi bwo kugira ngo ibyo bibazo tubirangize. Ariko kugira ngo bikunde biradusaba yuko twese tugira uko twitanga mu by'ukuri, buri wese ku giti cye. Ndumva bagenzi banjye babisobanuye neza, buri wese afite uruhare yakora, yagira icyo yakora kugira ngo izo mpinduka zikunde zishoboke. Nemeza yuko abanyarwanda benshi dufite urukundo, turakundana. Nta munyarwanda wanga u Rwanda, nta munyarwanda wanga abanyarwanda, ahubwo abanyarwanda benshi barimo batwebwe tuba turi kuvuga ubu ngubu duhagurutse tuba twafashe umwanya kugira ngo tuganire. Ikituraje ishinga ni ukugira ngo twigishe urukundo, twigishe ubufatanye, twigishe kubana neza mu by'ukuri, kuko umunyarwanda n'umunyarwanda nta kibazo bafitanye. Ikibazo dufite ni icy'ubutegetsi bubi, ni icy'ubutegetsi bwikubira, ni icy'ubutegetsi butumva wa mugani icyo uyu mugenzi wanje Cedric yaramaze kuvuga icyo Repubulika bivuga icyo ubutegetsi bugendera ku mahame ya Repubulika bivuga no kuvuga ngo ibya rubanda ni ibya rubanda nta wundi ubutegetsi baba buriho icyo baba bugomba gukora ni ukugira ngo usango mu by'ukuri buyobore neza buyobore neza kugira ngo ibyo bya rubanda nyine bishobore kubaho kandi biniyongere ku neza ya buri wese umunyarwanda uwo ari we wese twese bitugereho hanyuma twese tubane mu munezero tubeho twishime tunzi neza ko iwacu atari uko bimeze tunzi neza ko dufite ubutegetsi bwitwara hari umugabo wigeze kubivuga yuko bwitwara nk'agatsiko k'amabandi ibyo ntabwo yabeshye kubera ko uyu mutwe ugiye kubigaragaza muri ya ngingo yerekeranye na banki z'abaturage ibi bintu rero bigomba kurangira kuko dufite ubushake dufite n'ubushobozi mu by'ukuri bwo kugira ngo ibintu birangire ariko haracyakenewe ingufu nyinshi cyane kugira ngo bikunde izo ngufu rero nta handi zizava uretse mu banyarwanda buri wese afite icyo yakora nibyo nanyigezeho buri wese afite icyo yakora ntihakagire uwisuzugura ahubwo icyo bisaba ni uko twegerana twishyira hamwe noneho tukareba icyo twafashanya kugira ngo ibi bintu byihute noneho ngiye icyo nabashishikariza kuri mugoroba nagira ngo mbabwire ngo bantu mutarahaguruka bantu mukicara muvuga yuko ibi bintu bireba Claire bireba Serge bireba Chantal bireba abantu bakeye bo mu by'ukuri mwumva bakunda kuvuga kuri no radio cyangwa no kuzindi ntabwo ari byo kubera yuko ntabwo aba bantu aribo bonyine bababaye ntabwo aba bantu cyangwa imiryango yabo ari yonyine ibabaye ahubwo abababaye ni abanyarwanda twese ingaruka z'ubutegetsi bubi twese zitugeraho nimureke rero nk'uko zitugeraho twese twongere twishyire hamwe twese hanyuma twumvikane cyangwa se tuganire uruhare rwa buri wese yagombye kugira ngo ibi bintu birangire icyo nabashishikariza rero nimwegera abo bantu bahagurutse nimwegera abantu mwumva abantu babavugisha buri gihe mubegere mubabaze cyangwa se mubiganire icyo mwakora nicyo gisabwa nta kindi kuko ubushobozi bwo turabufite ubwo aribwo bwose kari agati ko turamutse duhagurutse ndababwiza ukuri nta minsi yashira kabagateka ubutegetsi bwa Paul Kagame bwagenda bukamera nk'ubwa Senabure bwagenda bukamera nk'ubwa El Bashir bwagenda bukamera nk'ubwa Mobutu Sese Seko cyangwa se bukamera n'ubundi butegetsi bwose bwabanjirije ubutegetsi bw'u Rwanda ariko rero ntabwo dushaka yuko tuzajya duhora mu bintu bimwe turifuza yuko u Rwanda nyuma y'ubu butegetsi buriho u Rwanda dushaka turi kurwanira ubu ngubu ni u Rwanda ruzaba rw'abanyarwanda ni u Rwanda ruzaba rutandukanyirwa cyane n'u Rwanda rwa mbere ya FPR ndetse n'u Rwanda rwo ku gihe cya FPR ni u Rwanda rushya u Rwanda w'umunyarwanda azabagenda atikandagira ni u Rwanda aho umuntu ushinzwe umutekano azabashinzwe umutekano w'abaturage bose ahubwo atazabashinzwe kubakandamiza ni u Rwanda aho abana b'abanyarwanda bose bazabafite amahirwe angana ni u Rwanda ruzaba koko ari u Rwanda ruvugwa ku isi ko igihugu cyahindutse ibyo tugomba kubigeraho turabishaka dufite ubushake icyo dukeneye ni uko abantu mutugira icyizere nuko mutugira icyizere mukaza tugafatanya ubundi ikibazo tukakirangiza ndabashimiye no kuba mwaduhaye mwaduteze amatwi kuri mugoroba kandi tukabasaba yuko n'ubundi mwajya mutanga mutubwira icyo mutekereza ku biganiro biba byatambutse Serge akunze kubisubiramo inshuro nyinshi cyane mbona n'umwanya wo kumusuhuza no kumushimira akazi keza akora rwose mujye mwirekura muvuge ibyo mutekereza mudatukanye mutubahutse muvuga ibyo mutekereza ku biganiro byahise muvuga ibyo mutekereza cyangwa ibyo mwifuza kugira ngo tuganire babaganirize tubaganirize kuri radiyo itahuka radiyo ni iyanyu nimuyikoreshe nimuyiha umukoro nimuyiha akazi ibyo ngibyo rero bigaragarira muri za comment mwajya mutanga mukazohereza kuri radiyo itahuka hanyuma ubundi Serge agakora ahora bibasaba buri gihe kandi kugeza umunsi biragenda neza nta n'umwe w'ijambo munaze mbega tuganire no kuri radio mwaka ijambo ubundi dushaka ibisubizo ariko twihute mu byo dukora ndagira ngo rero mbashimire kandi mbashishikarize rwose gukomeza gukunda radio itahuka no gukomeza kugana ihuriro nyarwanda n'andi mashyaka bakorana kugira ngo urugamba twatangije tururangize vuba murakoze ndagushimiye n'abatseri kuba wantumiye kuri uyu mugoroba ndagushimiye kuba wampaye umwanya wo kugira ngo nganirize abanyarwanda ndagushimiye kuba wampaye umwanya wo kugira ngo mpure na bagenzi banjye twahuriye mu kiganiro Cedric na Denis nabo mbashimira akazi keza bakoze nako basanzwe bakora ubundi n'abari ku byuma Serge n'abamufashije bose twese tuzagira weekend nziza murakoze
urakoze cyane bwana Patrick wareraye uzagire weekend nziza kandi nizera ko tuzongera kukubona mu biganiro byacu byo mu bihe biri imbere Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha n'abandi bagenzi bawe mwese mwaje kudufasha kuri uyu mugoroba. Reka rero bakunzi ba radio itahuka dusoreza ikiganiro cyacu ahangaha kuri uyu mugoroba. Ngira nti hari umuhanga wavuze ati ubwoba nta bundi bushobozi budasanzwe bwakakugizeho uramutse utemeye kuba umugaragu wabwo. Arongera ati kuba umuntu yagira ubwoba ni ibintu biri muri kareme muntu y'umuntu, ariko ntabwo ubwoba ugomba kubuha ububasha bwo kugira ngo abe ari bwo bugenga ubuzima bwawe. Ngira ngo rero abanyarwanda kazi imyaka yose ishize ibyago byose twavuze bigenda biza ku gihugu cyacu, akarengane byose biterwa n'uko abanyarwanda babitswemo ubwoba. Baramutse rero bigoboteye ubwo bwoba bagaharanira uburenganzira bwabo, ngira ngo impinduka twifuza twese twazigeraho. Reka rero tubaragize Nyagasani Imana wo muri hose, abazajya mu masengesho muzibuke gusengera bagenzi banyu hanyuma n'abagenzi bacu basanga badufasha muri kino kiganiro. Tubaragije Imana kandi twizera ko mu kiganiro cy'ubutaha tuzaba turi kumwe. Reka rero mwese mbasezereho mbabwira nti nakagaruka.
Abaturage b'igihugu cyacu, abari imbere n'abari hanze, mu mpande enye z'isi yose, this is the time, umwanya ni uyu wo kwigobotora ingoma y'igitugu ibakandamiza ikababuza uburenganzira bwayo. This is the time, duhaguruke duharanire ineza yabo. Peace and freedom. Ese wemera ubutegetsi bw'ibarubanda bukayitesha amahirwe yo kwizera ejo hazaza?